The sermon, The Sixfold Purpose of Gabriel's Visitation, was delivered in the evening on the 30th of July, 1961, at the Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. Umyalezo othi injongo entluntandathu yotyelelo lukaGabriel kuDaniel washunyelwa ngorhatya umhlamashumi amathathu kuJulayi we-1961 kumnquma kaBranham eJeffersonville, Indiana, eMelika.
Our little teenagers this morning,
the little Fifi and Papa, 16.
And they come into church, you know, about little girls about that age, they want to look pretty, you know.
Yaye bangena enkonzweni uyazi malunga amantombazana amancinane amalunga nobo budala.
Then, you know, hair is all curled up on top of his.
Wona uyaz inwele zawo zijijiwe zinyukela ngaphezulu kwintloko yawo.
I noticed him as that preacher, he just kept wilting down.
Ndiwaqaphele njengoba bendishumayela zahlala zijingela phansi, zijingela phansi.
Where do I be blowing it back out of his face?
Kwazemva komzuzwana abe zinyusa isusa ebusweni kuwo.
The curls all came.
Inwele zijijekileyo zisombululeka zonke.
Sister Downey's little girl, and I noticed her.
Intombazana encinane kaDaddy Downing's ndaye ndiyiqaphele.
Little brother Collins, little Betty.
Nencinane kamzalwane Collins. Ubani igama layo? Omncinane uBetty omncinane.
I kind of just laughed a little bit to myself. But I seen all the pretty, you know, all fixed up and then wrecked
it with kids. Well,
bless your hearts, honey. You're pretty to me anyhow. That's right.
Kulungile, sikelele inhliziyo zenu zithandwa nibahle kum na kanjani na njalo lonto.
Pretty is a pretty spirit that will come and set meetings like that and listen to the
gospel.
That's what makes a girl pretty.
And
I think any real boy that's worth marrying thinks the same thing.
Thank you, sir. Thank you.
Thank you.
Thank you. Thank you.
Somebody agree with me, that's right. All right, I believe it. That is the truth. Isn't that strange to turn right straight to Daniel 9?
Went over
the Bible.
Now,
I usually tell everybody, don't take their coat off. It's got a hole in their shirt, so I hope my head.
Ngoku ndidla ngokuxela wonke umntu esiqelweni ukuba angayikhulu ibhatyi yakhe xa enomngxuma kwihempe yakhe. Ngoko ndiyathemba ukuba yam ayinawo.
But I've seen the time where I couldn't take it off with the hole in the shirt, sure enough.
Kodwa ndiye ndalibona ixesha apho bendingena kuyikhulula ngayo xa ihempe inomngxuma ngokuqiniseke mpela.
And I guess this one hasn't.
Ndiyakholwa ukuba le ayinawo.
Now, all for myself, I'll be for the audience, we appreciate the presence of the Holy Spirit this morning.
Amen.
Gogu o kwenzela mna, tina, kwaye ndiyathemba nokwenzela isihlwele, siyabuvuyela ubukho bomoya oyingcwele ngalentsasa.
And we appreciate the fellowship and presence of each other.
Kwaye siyabuvuyela ukudlelana nobukho bomntu ngamnye.
How sweet, how good, how pleasant for brethren to dwell together in unity.
Kumnandi njani, kumnandi kuyonwabisa ukuthi abazalwana bahlale bemxhelo omnye.
It's like the precious anointing oil that run down the Aaron's beard all the way to the hems of his skirt.
Kunjengentambiso ethandekayo ye-oli ehla ngendevu zika-Aaron konke ukuhla kuya emkhumbelweni wesambatho sakhe.
I went over to eat today over to Blue Boar.
Bendiwelile ndayakudla namhlanje ngapha e-Blue Boar.
Who did I get into over there but Brother Bill here and Sister Dallas? Sitting there just eating away some of the best looking fried chicken I ever seen.
Lo,
and I thought,
And just having a wonderful time sweating right out of it, you know.
Snekashalim Nandi, just be like we are, yes.
Went on upstairs and met a big portion of the church up there and they won't even pay for my dinner.
The new Gandhi Kumbel Pesu and the Sanga Nikolai Kuleba and Apo Pesu was a Bafuna or Cloudy like dinner I am.
Now that was really nice. I appreciate that.
Ngoku Ibimanika Kulondo and the Ivuela.
When I got home here, come Billy with a box of tomatoes that somebody brought me all the way from that nice cool state of Georgia down there.
Ndabuyela ekhaya nawe kusiza uphile phethe ibox yetumata athe umuntu othile wanithengela zona sisuka le kweso sihle isizwe sipholeyo sasezansi by Georgia.
Where's the cool down there to tell me about this time?
Apho kuphole kangako ezansi banixela njalo malunga nelixa.
I met a little fellow outside coming off my interviews this afternoon.
Ngoko ndihlangene nomfo omncinane phandle bendiphuma ndisuka kudlwano ndlebe ngalenjikalanga.
Coming down to the church about an hour and a half ago and a little kind of a young fellow outside, he said.
Doesn't the head stand as in Conzo in Malone, a year and a spring, long for Selula Pantle, what tea?
I said, Cobb, he said, it sure is.
That is true, what tea and Uncle Kinsegle,
I knew
you
from Georgia, so he said, sure is hot down in Georgia.
That's one of the Gogo Villa, Georgia, was in Gogo, what tea, Uncle Kinsegle, who's answer, Georgia.
Well, we're trying to escape a hard place, aren't we?
Kulungile, sizama ukuphepha indawo eyona inobushushu kunoko, akunjalo? Nansi into esizele yona apha.
Thank you so much, friends, for all your goodness. What would I do without you?
Enkosi kakhulu zihlobo ngako konke kulunga kwenu. Bendiya kwenza ntoni ngaphandle kwenu?
Just what would I do without you?
Okonje, bendinokwenza ngaphandle kwenu.
If I had nobody that loved me, nobody that would listen to the message, all my message would be no good at all.
Ubabengekho umuntu ungithandayo, ubengekho umuntu ubeya kuphulaphula umyalezo wami, wonke umyalezo wami ungayikunceda nto konke.
I can't preach at the telephone poles in the trees. They wouldn't understand.
Anginako ushumayela kwizibonda zemfonomfono nemithi azinabana kuwuqonda.
So it's got to be people like you all that will come and listen to them.
Ngoba kumele ukuba ibe ngabantu abanjengani abayakuza bawuphulaphule.
And when you come and sit in a hot place like this and it's
kwaye xa nitheneza nahlala ngaphakathi kwindawo eshushe njengale yaye oko.
My wife said she liked to burn up back there this morning.
Inkosikazi yam ithe iphantse ukutshayiphele phaya emva ngale ntsasa.
And to see people and sometimes sick people at sitting in the meetings like that.
Ukubona ke abantu ngamanye amaxesha ingabantu abagulayo abahleli kwezo nkonzo ngolo hlobo.
God give you a beautiful, lovely home in glory is my prayer.
Uthixo aninike elihle ekhaya elithandekayo ukuqaqawulini kumthandazo wam lowo.
And I just hope and trust that he'll do that.
Kwaye ndiyathemba nje ndithembile ukuba uya kuyenza loo nto.
Now, let's see my coat. Somebody took it over here.
Ngoku masibone ibhatyi yam kukho umntu oyithathileyo apha.
And I got to do a little reading tonight.
Kwaye ndimelwe kukufunda okuthenyi ngokuhlwanje.
How many is enjoying the first part of this?
Bangaphi abazivuyelayo izingatha zokuqala zoku?
Oh, if it just wasn't so hot, we just keep right on going, right on through the week with the book of the Revelation.
Oh, ukuba nje bekungashushwanga kangaka, besiya kuhlala nje siqhubela phambili, sibheke phambili iveki yonke ngencwadi yezityilelo.
I just love it, I just live in it.
Ndiyayithanda nje, ndiyaphila nje kuyo.
And you pray kindly for me this week because next Sunday, the Lord willing, I've got to meet that, placing those weeks together.
Kwaye nithandaze kanjalo, nizithandazele kule veki, ngoba kwixawezayo mna, inkosi ithandile, ndimele ukuhlangabezana naloo nto, ukuhlanganisa ezo veki zidibane.
That's something that I do not know nothing about.
Kwaye into endingazi kwanto ngayo leyo.
And so I'm just going to trust the Lord that he'll have the answer for me.
Yaye ngoko ndizakuthemba nje inkosi kuba iya kuba empendulo kum.
And I've read several different men who spoke of it, who wrote of it.
Kwaye ndifunde amadoda aliqela ahlukeneyo athi athetha ngayo, athi abhala ngayo.
I've read the footnote here on Dr. Schofield, a great scholar.
Ndikufundile ukubhekiselela apha kuGqirha Schofield. Is fundiswa isikhulu.
I certainly couldn't agree with him on his many of his footnotes because I can't see where it's got to make the picture right.
Kodwa ngokuqinisekileyo andabi nakuvumelana naye ukubhekisela kwakhe okuninzi kuba andikuboni
apo kumele ukuba kwenze umfanekiso ube nguwo.
Now if you put the, like a jigsaw puzzle together.
Ngoku ukuba ubuhlanganisa okuthiwe kwamagama amele ukwenza into edibeneyo.
And the first thing you know, you say, well, this goes up here. And, oh, I'm sure this goes up here.
Yeah, into yokuqala uyazi uthi, oh, le ndawo ingena apha phezulu. Le ndawo iqinisekile ingena apha phezulu.
Well, you got to look over here at your pattern to see what you're doing.
Kulungile, umele ukujonga ngapha kwisibonelo sakho ukuze ube nokubona loo nto uyenzayo.
And then if you don't, you'll get your scene all mixed up.
Ukuze ke ukuba awenzi njalo uya kuthi loo mboniso wakho uxube uphela.
Now what if you would add a picture of a great beautiful countryside and a cow picking grass up on the top of a tree?
Ngoku bekunokuthini ukuba uthabatha ubunomfanekiso omkhulu iphandle elihle kukho inkomo isidla ingca phezu komthi.
Now that wouldn't be right, would it? Because you don't pick grass on top of a tree.
Ngoku loo nto ayinakuba yeyiyo ingayiyo kuba imazi yenkomo ayidli ngca phezu komthi.
So that's the way it is. If you the Holy Spirit doesn't place that scripture together, then you got the whole great picture of redemption.
Ngoko nanso indlela kuyiyo ukuba wena umoya oyingcwele akasibeki isibhalo asihlanganise. Ngoko uba nawo wonke umfanekiso omkhulu wenhlangulo.
That's what we want, the truth.
Nanso into esiyifunayo inyaniso.
And until we know the truth, we'll just leave it alone.
Singekayazi inyaniso ke siyakuyiyeka nje.
And then when God gives us the truth, so then I'll speak of it.
Ke ngoko xa uThixo esinika inyaniso kulungile ngoko sithetha ngayo.
You know, I guess Brother Roy Slaughter and some of the old timers here, it started back down a long time ago.
Uyazi intoni ndiyaqonda ukuba umzala noRoy Slaughter nabathile bamakhwahla lapha awaqala phanga phesheya kwixesha elide kakhulu eladlulayo.
That was for about I guess the first 3 or 4 years of my ministry right at the tabernacle, I wouldn't even preach on the subject of hell.
Kwakukho malunga ndiyaqonda kweyokuqala emithathu okanye emine eminyaka olungiselelo lwam apha kanye emnqubeni ndandingashumayeli nokushumayela ngengongoma yesoko.
Because I couldn't make out whether it was a burning place, whether it was a grave.
Ngokuba ndandingakwazi kwahlula nokuba sasiyindawo evuthayo na nokuba sasilingcwaba na.
And every time the word spoke grave, I get the translation that Hades is a grave.
Kwaye njalo ilizwi lithetha ingcwaba, ndandiye ndifumane inguqulelo ethi iHadesi lingcwaba.
Every time it spoke of hell, Hades is a grave.
Njalo ithetha ngezoko iHadesi lingcwaba.
And I just left it alone. So I really found out what I was speaking about and I preached on hell.
Ndaze ndayeka ndade ndafumanisa ngenene into endandithetha ngayo ndaze ke ndashumayela ngesoko.
So when I really found out the whole picture and seen where it was at.
Ngoko ndakufumanisa ngenene umfanekiso opheleleyo ndaze ndayibona apho ikhoyo.
Because I feel that a minister is responsible to God what he tells that congregation.
Amen.
Because they're going to hold right on to them.
Ngokuba ndiva ukuba luxanduva lomlungiseleli kuThixo oko akuxela ibandla ngoba bayakubambelela kanye kuloo nto.
And so then, what if I've got them holding on the wrong place and then the time comes up where that hope won't stand?
Ke ngoko xa bekunokuthini ukuba ndenze ukuba babambelele kwindawo ephosakeleyo ukuze ke kufike ixesha apho loo nto babambelele kuyo ingayokuxhathisa yabona.
Then that vision the Lord gave me some time ago when those millions.
Kwaye kulaa mbono inkosi yandinika wona kwixa elithile elidluleyo xa ezo zigidi.
When that one speaking to me said, you'll be judged first for the gospel you preach.
Alo wathetha nam wathi uyagwetywa kuqala ngevangeli owayishumayelayo.
That said, I preached the same thing Paul did and the rest of them.
Ndathi ndashumayela into enye neyashunyelwa nguPaulos nabo bonke abanye.
All those millions of voices screamed out, we are resting on that.
Sase zonke ezo zigidi zamazwi zakhwaza siphumule phezu kwaloo nto.
Amen. That was it. Right.
Yayiyo leyo yabona kulungile.
So I want to continue on tonight now so we won't be too long.
Ngoku ndifuna ukuqhubela phambili ngokuhlwa nje ngoku ukuze singathabathi ithuba lide kakhulu.
Don't forget now, I did this morning, I got a little note here.
Kwaye ningalibali ngoku ngale ntsasa ndinokubhalwe okuncinane apha.
This morning I spoke on Daniel in captivity.
Ngale ntsasa ndithethe ngoDaniel esekuthinjweni.
Gabriel coming to him and instructed him of the future.
UGabriel esiza kuye aze amyalele ngethuba elizayo.
That's what we had this morning, the instruction of the future.
Nanso into besikuyo ngalentsasa umyalezo malunga nexa elizayo.
Now tonight, We're talking on the sixfold purpose of Gabriel's visit to Daniel.
Ngoku ngokuhlwanje sithetha ngenjongo entluntandathu yotyelo lukaGabriel kuDaniel.
Next Sunday, the Lord willing, placing the 70 of weeks where they belong in the time element. And where are we standing?
Kwicawe ezayo inkosi ithandile kukubekwa ngendawo kweveki ezisixhenxe apho zizeza khona kwimoya yexesha yaye simiphi thina.
Now, if we can only find that and make it sure, positive, then we'll know just the hour that we're living.
Ngoku kuba nje sinokufumanisa loo nto size siyenze iqiniseke ngokuqinisekileyo ngoko siya kuyazi ngokuphandle iyure esiphila yona.
Now, we won't know when he's coming. No one will know that.
Ngoku asikwazi ukuba yena uza nini na, akukho mntu unokuyazi loo nto.
Jesus doesn't know it himself, he said he didn't.
UYesu akayazi ngokwakhe, wathi akayazi.
He said, just the Father only knows that.
Wathi ngubawo nje kuphela oyaziyo loo nto.
Not even the angels know it.
Aziyazi nkqu nezithunywa zezulu.
None of us know when he's coming.
Akukho aziyo ukuthi uza nini na.
But we can tell that the hour, that the time that we're living, knowing just how close we could be.
Kodwa sinako ukuliqonda ilixa ixesha esiphila kulo sisazi nje ukuba sinokuba sikufutshane kangakanani na.
Now, for a little laugh over, because the boys are taking tapes of this, machines are running back in the room.
Ngoku kwenzela isihlanganiso esincinane ngokuba abafana bayawathabatha amakhasethi wale nto oomatshini bayahamba phaya emva egumbini.
And the tapes, of course, are sent out everywhere.
Namakhasethi kakade athunyelwa ngaphandle kuyo yonke indawo.
Now, this morning's lesson, as we reviewed back on the fourth and fifth chapter,
ngoku isifundo salentsasa emva kokuba siye saqwalasela emva kusahluko sesine nesesihlanu.
Then we stuck the beginning with the ninth chapter of Daniel.
Saze safika kwi siqala ngesahluko sethoba sikaDaniel.
And now tonight we're continue on with the ninth chapter.
Ke ngoku ngokuhlwa nje sikhubela phambili ngesahluko sethoba.
Before we approach it, let's just bow our heads for a moment and speak to the author of the word.
Phambi kokuba sisondele kuso masithobe nje intloko zethu okomzuzwana sithethe nombhali welizwi.
Our gracious God, we are sure that you know the very intent of our heart.
Thixo wethu onenceba, siqinisekile ukuba wena wazi kwa ingcingane yenhliziyo yethu.
You know why we're here?
Uyazi ukuba sikhongani na apha.
You know that we never come tonight just because that we thought it would be a nice place to come to take a little relaxation for the afternoon.
Kwaye uyazi ukuba sizanga apha ngokuhlwa nje ngenxa nje yokuba sicinge ukuba kuya kuba indawo emnandi esinokusize kuyo ukuza kuziphumza kancinane ngenjikalanga.
Father, I do not believe there's one person here for that purpose.
Bawo, andikholelwa ekubeni kukhona umntu omnye apha oze ngaloo njongo.
I believe that we are here tonight because we are deadly sinners. Dear, honest and wanting to know, thus saith the Lord.
Ndiyakholwa ukuba silapha ngokuhlanje ngenxa yokuba sinyaniseke ngokupheleleyo, sinyanisekile, sifuna ukwazi itsho inkosi.
We love you, Lord, and we love your word.
Siyakuthanda nkosi yaye siyalithanda ilizwi lakho.
If this place that you have provided for us, just a roof over our head and these concrete blocks, we are thankful to you for the place.
Kwaye ukuba le ndawo uthe wasibonelela ngayo uphahla nje oluphezu kwentloko yethu nezitena zesamente siyakubulela ngale ndawo.
For we believe that there is a home beyond the sky where we are headed that way.
Kuba siyakholwa ukuba kukho ikhaya ngaphesheya kwesibhakabhaka apho sibhekise ngakuloo ndlela.
And we think of our forefathers that didn't even have this privilege. And it makes us bow our hearts in shame, Lord. They even complain.
Kwaye sicinga ngoma okhulu bethu abangazange babe nalo elichamo. Kwaye oko kusenza sithobe inhliziyo zethu ngodano nkosi xa sinokuthi sikhalaze nokukhalaza.
Now, Father, we pray that you open to us tonight the scripture.
Ngokuba siyathandaza ukuba usivulele kusihlwa nje isibhalo.
Come walk along to the side of each one of us as we go down this road tonight.
Yizamba hamba ecaleni komuntu ngamnye kuthi njengokuba sisihla ngendlela ngokuhlwa nje.
Speak to us like you did those going to Emmaus from Jerusalem.
Thetha kuthi njengokuba wenzayo kwabo besiya eMaus bevela eYerusalem.
That when the service is over tonight, we might go to our different homes and say, did not our hearts burn within us as we heard him speaking through his word.
ukuze yakudlula inkonzo ngokuhlanje sibe nokuphuma sisiya kumakhaya ethu ahlukeneyo sithi bezingavuthi na inhliziyo zethu ngaphakathi kwethu ekuthetheni kwakhe ngelizwi lakhe.
Bless the reading.
Sikelela ukufunda.
Bless my feeble efforts, Lord.
Sikelela imizamo yami buthathaka Nkosi.
Open my mouth to that which is true and close it to that which is wrong.
Vula umlomo wami koko kuyinyaniso uze uvale koko kuphosakeleyo.
Give glory to thyself and glory in thy people that they might see the hour that we're living in the near coming of the Lord Jesus.
Uzifumanele uzuko nozuko kubantu bakho ukuze babe nokubona ilixa esiphila kulo nokusondela kokuza kwenkosi uYesu.
While we ask it in his name, the name of Jesus Christ, amen.
Uba sicela kwelakhe igama lika Yesu Christu, amen.
Now to lay back our scriptures for a few moments.
Ngoku kwandlalela izibhalo zethu okwemizuzwana embalwa.
We find that Daniel had been in captivity for 68 long years.
Sifumanisa ukuba uDaniel wayesekuthinjweni isithuba samashumi amathandathu anesibhozo seminyaka emide.
Thank God.
Icinge loo nto.
Are you in your paper and pencil? I didn't get it this morning, mate. Pick it up tonight.
Ngoku wena kunye nephepha lakho nosiba xa ungakufumana ngoko ngalentsasa ungakuthola ngokuhlanje.
From 8606 to 538.
Ukusuka ku 8606 ukuya ku 538.
Take 538 from 606, you got 68 years. Daniel had been in a captive.
Tabata amakhulu amahlana amashumathalane sibhozo kumakhulu amathandathu anesithandathu ufumana amashumi amathandathu anesibhozo eminyaka uDaniel wayese kuthinjweni.
No church to go to, no sermons to hear, nothing.
Engena nkonzo anokuya kuyo kungekho ntshumayelo anokuyiva kungekho nto.
But he had some books and scrolls that a prophet before him had prophesied, and it was with Jeremiah.
Kodwa wayenencwadi ezithile, incwadi ezisongwayo ezithile awathi umprofeti ongaphambi kwakhe waziprofetha kwaye yayinguyeremiya.
Now while in studying all the scriptures, he seen time was running out. That the time of the 70 years.
Ngoku ngeli thuba wayefundisisa izibhalo wabona ukuba ixesha laliphela elo ilixesha leminyaka engamashumi asixhenxe.
And Daniel solemnly believed every word that Jeremiah the prophet spoke.
Waze uDaniel ngokupheleleyo wakholwa lilizwi ngalinye awathi uJeremiah umprofeti walithetha.
And I say to this to my class tonight.
Ndiza kuthi ke kule nto kwigumbi lam labafundi ngokuhlwanje.
Should we believe our prophet? Amen.
Ingaba simelwe kukholwa kubaprofeti bethu?
Yes, sir.
Ewe mhlekazi.
For the word of the Lord came to the prophet. They have thus saith the Lord.
Kuba ilizwi lenkosi leza kubaprofeti bano itsho inkosi.
And a true prophet will never vary from the other prophet's word.
Yaye umprofeti wenene akasayi kwahluka kwilizwi lomnye umprofeti.
They'll never make it say something that it doesn't say.
Abasayi kuze balenze lithethe into ethile elingayithethiyo.
They'll say just exactly what the true prophet said.
Bayakuthetha njengokuchanekileyo oko umprofeti wenene wakuthethayo.
That makes them a prophet.
Nanso into ebenza abaprofeti.
And when they get that and then they foretell what is to come.
Ukuze bakufumana kuloo nto baze baxele kwangaphambili into eyakuhla.
Knowing this with fear in their heart. That they should say something wrong and should lead somebody astray. We never want to do that.
Besazi oku ngoloyiko enhliziyweni yabo hleze bathethe into ephosakeleyo ize loo nto ilahlekise umntu othile. Asifuni ukuyenza loo nto.
We want to be absolutely sure that we got the word of the Lord before we say, thus saith the Lord.
Sifuna ukuqiniseka ngokupheleleyo ukuba sifumene ilizwi lenkosi phambi koba sithi itsho inkosi. Yabona?
It must be an absolute direct message from the throne of God. Or we should never say it.
Kufuneka ibe ngokuchanekileyo ngumyalezo othe ngqo ophuma etroneni kaThixo kungenjalo asimelwe kuthetha.
Now, while in studying the scriptures, he sees that the 70 years has run out.
Ngoku ngeli thuba wayefundisisa izibhalo wabona ukuba iminyaka emashumi asixhenxe yayiphela.
So him being at 68 years, that's 2 years in the future until God would restore his people back to their homeland.
Ngoko yena elapho isithuba samashumi amathandathu anesibhozo eminyaka kwakusele iminyaka emibini ezayo ukuze uThixo abuyisele abantu bakhe emva emhlabeni wabo.
While in prayer, we find out that there was a mighty angel came from heaven.
What yes, I'm tandazweni. Sifumani zakubakwa bakoinge lose omeleleyo eyaphuma ezulwini.
Can anybody call his name?
Ingaba ukho umuntu onokulibiza igama layo?
Gabriel.
UGabriel.
And he is the angel to the Jewish church.
Waye yena ingelosi eyakwibandla lamaYuda.
How many know that?
Bangapha bayaziyo loo nto.
Everywhere it's Gabriel. Gabriel is the messenger to the Jewish church.
Kuyo yonke indawo kuhlala enguGabriel. UGabriel sisithunywa esiya ebandleni ibandla lamaJuda.
Came to Mary, came to Zachariah. Always it's Gabriel.
Weza kuMaria, weza kuZachariah, njalo nguGabriel.
And he's one of the great angels of heaven.
Yaye ungomnye wengelosi eziphambili ezulwini.
And did not he bring our brother Daniel such a wonderful salutation from God?
Ukanti akazange azise kumzalwane wethu Daniel onjani ukumangalisa umbuliso ovela kuThixo.
Oh Daniel, greatly beloved.
Oh Daniel, othandeka kunene.
Wouldn't that make you good to think that God loves you?
Loo nto engena ukwenza uzive kamnandi ukucinga ukuba uThixo uyakuthanda.
If I wasn't greatly loved, I'd just like to know that I'm kind of loved a little bit up there, wouldn't you? Church.
Ukuba bendingathandwa ngokukhulu bendingathanda ukwazi ukuba ndibuthandwa kancinane phaa phezulu. Ubungeke uthanda oko wena ngokuqinisekileyo.
Just kind of thanks every once in a while. It just make me just want to scream to think that he even cares for me.
Nje kube buyacinga ngam kanye ethubeni. Loo nto ibinongenza nje ndifune ukukhala ukucinga ukuba undikhathalele nongundikhathalele.
And we have the assurance that he does care for us.
Kwaye sinesiqinisekiso sokuba usikhathalele.
Because while we were yet sinners, Christ died in our sin, brother.
Ngokuba sithe sakubona ukuba sisengaboni uKristu wasifela mzalwana.
And now which we were alien from God, now has made us nigh unto God and has given us the earnest of our salvation, that is the Holy Spirit.
Ke ngoku thina esibe singabasemzini kuThixo, ngoku senze sasondela kuThixo wasinika isinyaniso sosindiso lwethu oko kuthi umoya oyingcwele.
And with a faith in there that lifts us up above the things of the world and we ride over the top of it.
Waye ngokukholwa kuloo nto olusiphakamisela phezulu ngentla kwezinto zelihlabathi siqabele ngaphezu kwalo.
That's glorious, isn't it? Amen. All right.
Iyamangalisa loo nto, ayinjalo? Kulungile.
While in prayer, Gabriel came and told him that there was not only 2 more years before they were going back to the homeland, but told him the entire destination of that nation.
What yes, emthandazweni uGabriel wafika wamxela kuba kwangaselanga nje iminyaka emibini eminye phambi kokuba babe babuyela elizweni labo. Koko wamxela indawo ekuya kufikwa kuyo iphela seso sizwe.
Thank you.
Icinge loo nto.
The entire destination, every journey of earth, Gabriel explained it to Daniel.
Indawo yokuya kufikelelwa kuyo yonke lonke uhambo lwasemhlabeni uGabriel walicacisa kuDaniel.
So he was sent to tell Daniel this great thing.
Wathi wayethunyelwe ukuza kuxela uDaniel le nto inkulu.
How that prophet must have felt.
Indlela anokuba waziva ngayo lo mprofeti.
And he told him that there were 70 weeks determined upon the people unto the consummation.
Waza wamxelela ukuba yayiziveki ezimashumi asixhenxe ezazimiselwe abantu ukuya esiphelweni.
That's the end time. It's all over. The consummation.
Lixesha lesiphelo elo kube kuphele konke isiphelo.
He said there's 70 weeks.
What is iveki ezimashumi asixhenxe?
Some of them allow that the month, some the day, some.
Abanye bakufaka benza inyanga ezo, abanye insuku, abanye ha.
If it's just actually weeks, it's only about 2 1/4 years of it.
Ukuba siveki njengenene apho kuphuma nje malunga neminyaka emibini nesiqingatha sesine sonyaka okanye isiqingatha sesine seminyaka yoko.
I see you. That's what we got to find. To be truthful.
Kwaye yabona wena naku apho simele ukufumana khona ukuba nenyaniso.
70 weeks are determined upon thy people.
Ziveki ezimashumi asixhenxe ezimiselwe abantu bakowenu.
For what purpose? For what?
Zimiselwe njongoni, zimiselwe ntoni?
Whose people was it determined upon?
Ngabantu bakulobani ezazimiselwe bona?
Daniel's people. The Jews.
Abantu bakulodanieli, amaJuda.
And what was it determined for?
Kwaye zazimiselwe ntoni?
Upon not only Daniel, but upon Daniel's holy city. See, Daniel's holy city.
zingamiselwanga kuDaniel kuphela kodwa kwisixeko esingcwele sakulo Daniel yabona isixeko esingcwele sakulo Daniel.
Now Christ, what was Daniel's holy city?
Ngoku bafundi yayisesiphi isixeko esingcwele sakulo Daniel?
Jerusalem.
YiJerusalem.
And now we're going to take maybe get to it tonight. Where was Jerusalem?
Kengoku sayithabatha mhlawumbe singene kuyo ngokuhlanje yayiphi iJerusalem?
Who founded Jerusalem?
Ngubani waseka iJerusalem?
You ever think of that?
Wakwayicinga loo nto?
Who founded Jerusalem?
Ngubani waseka iJerusalem?
When was it founded?
Yasekwa nini?
We go get to that one.
Siza kungena kuloo nto emva komzuzwana.
Who founded Jerusalem?
Ngubani waseka iJerusalem?
Boy, it's a little bitty thing here back in a corner, but it sure tells it. That's right.
Mpo, into encinane efihle ezantsi ekoneni. Kodwa iyayichaza ngokuqinisekileyo.
Who founded Jerusalem and when was it founded?
Kubani waseka Jerusalem ibe yasekwa nini?
All right, and that's Daniel's holy city.
Kulungile, yayisisixeko esingcwele sakulo Daniel eso.
And we do understand that that city which has now been a curse for 2,000 years will be rebuilt and reestablished again.
Yaye siyaqonda kuba eso sixeko besithe ngoku sasisiqalekiswa isithuba samawaka amabini eminyaka siya kubuya sakhiwe sibuye sisekwe kwakhona.
And the temple worship will be set up just like it was in the beginning.
Yaye itempile yonqulo iya kumiswa kanye njengoba yayinjalo ekuqalekeni.
Right. Jerusalem will be.
Injalo loo nto iJerusalem iya kuba khona.
Now, and there will be a sacrifice, daily offering, offered again. Just like it was in the beginning.
Ngoku yaye kuya kubakho idini umnikelo wemihla ngemihla kwakhona njengoba kwakunjalo ekuqalekeni.
We're going to get into most of that I guess tonight, a lot of it.
Siza kungena kokubizi koko ndiyaqonda kusihlwa nje kungenjalo okuninzi kwaloo nto.
Now I want you to know, friends, that striking all these things, I'm certainly leaving out weeks of teaching.
Ngoku ndifuna nikwazi izihlobo ukuba ukuthatha izinto ngokuqinisekileyo ndishiyelela iveki zokufundisa.
But just kind of hitting it so that when the weather cools off or a little later, when we get into those seven seals, seven bowls, seven trumpets, all these things, that I can refer back and say, do you remember on the 70 weeks of Daniel?
Kodwa kukuzithatha kancinane nje ukuze xa imozulu ithe yaphola okanye emva kwexeshana sakufika kuloo matywini asixhenxe ingqayi ezisixhenxe amaxilongo asixhenxe zonke izinto ukuba ndiyakuphumelela emva ndithi niyakhumbula kwiiveki ezimashumi asixhenxe zikaDaniel.
Do you remember the church age when it went up and what taken place?
Niyakhumbula kwisigaba sebandla ekunyukeni kwaso nento eyenzekayo.
And these 70 weeks of Daniel covered from the going up of the church until the coming back of the church.
Nezi veki zimashumi asixhenxe zikaDaniel ziquka ukusukela ekunyukeni kwebandla kude kube sekubuyeni kwebandla.
That space is what it covers.
Lelo thuba ezithi ziliquke.
Now, not all of 70 weeks of Daniel, part of it.
Ngoku, ingezizo zonke iiveki ezimashumi asixhenxe zikaDaniel, inxenye yazo.
70 weeks are determined.
Kumiswe iiveki ezimashumi asixhenxe.
Now there was a sixfold purpose in his visit telling him what was going to come to pass.
Ngoku kwakukho injongo entluntandathu yotyelelo lwayo imxelela oko kwakuza kwenzeka.
Now there was a sixfold purpose of his coming.
Ngoku kwakukho injongo entluntandathu yokuza kwayo.
Now tonight, I think we leave off over here in the scriptures of where that we was at this morning, where that there was a sixfold purpose.
Ngoku ngokuhlanje ndicinga ukuba siza kushiya apho ngaphesha ezivalweni zendawo besikuyo ngale ntsasa apho bekukho khona injongo entlantlu ntandathu.
Here we are.
Naku ke.
Now, we find out that there was the sixfold purpose.
Ngoku sifumanisa ukuba kwakukho injongo entlantlu ntandathu.
One of it, now let's get the fourth chapter, the fourth verse, 24th verse, of the ninth chapter of Daniel.
Enye yayo. Ngoku masifumane isahluko sesine, umqolo wesine, umqolo wamashumabini anesine wesahluko sethoba sikaDaniel.
And 70 weeks are determined upon thy people.
Bamiselwe iveki ezimashumi asixhenxe abantu bakowenu.
Now remember, that is all that the journey of the Israelites will have in this earth. They are determined. 70 weeks is just determined.
Ngokukhumbula luhambo lulonke olo lukaIsrayeli ayekuba nalo kulo mhlaba bamiselwe ziveki ezimashumi asixhenxe kuphela abazimiselweyo.
That's all allotted to the Jews.
Yiloo ndawo kuphela eyabelwe amaJuda.
Upon thy people and upon thy holy city.
Abantu bakowenu nomzi wakowenu ongcwele.
Therefore, this 70 weeks, now don't miss it.
Ngoko ke eziveki zimashumi asixhenxe ngoku ningayiphosi.
It will reveal from that time to the end of the Jews and also to the end of Jerusalem until there will be a new city built.
Ziyakutyhila ukusukela ngelo xesha ukuya ekupheleni kwamaJuda kwaye kananjalo ziye ekupheleni kweJerusalem kude kube isixeko esitsha sakhiwe.
Oh, I hope we get into it real good and deep tonight.
Ngoku, oh, ndiyathemba ukuba siyakungena kuloo nto ngokulungengenene nangokunzulu ngokuhlwa nje.
I determine upon my people and upon my holy city.
Abantu bakowenu nomzi wakowenu ongcwele.
What to finish the transgression.
Ukuze, ukuba sithintelwe isikrheqo.
What did he tell him now?
Yamxelela ntoni yona ngoku.
He was trying to find how long it's going to be.
Wayezama ukufumanisa ukuba iya kuba lithuba elingakanani na.
I know we're at the end time, like we are now, Lord.
Ndiyazi ukuba sisekupheleni kwexesha njengoba sinjalo ngoku Nkosi.
How many in this place tonight believe that we are at the end time? Say amen.
Bangaphi kweli gumbi labafundi ngokuhlwa nje abakholwa ukuba sikwixesha lesiphelo mabathi amen.
Thank you. We are at the end.
Enkosi, sisekupheleni.
Now we're trying to find by God just how long that's going to be.
Ngoku siza kuzama ukufumanisa ngoThixo ukuba lixesha elingakanani nakanye kuya kuba lilo.
What day are we living?
Siphila kowuphi umhla?
That's why we're going back and picking up these snoppers and so forth and trying to find out where we are.
Kungoko sibuyela emva sithabatha aba baprofeti nokunjalo sizama ukufumanisa ukuba siphina thina.
And that's what Daniel did. He set his face to God.
Yayiloo nto awayenzayo uDaniel wabhekisa buso bakhe kuThixo.
How many read Daniel 9 today? Raise up your hands.
Bangaphi abamfundile uDaniel sahluko sethoba namhlanje? Phakamisani izandla zenu.
All right.
Kulungile.
To see his prayer, how he made his confession of his people, his confession of himself.
Niyawubona umthandazo wakhe indlela awenza ngayo isivumo sakhe sabantu bakowabo nesivumo sakhe ngesiqu sakhe.
He wanted to be sure that he found out when they were to go back because he wanted to get the people ready to go back.
Wayefuna ukuqiniseka ukuba ufumanisile baya kubuyela nini na nokuba wayefuna ukuba abantu bakowabo bazilungisele ukuphindela emva.
Now what I'm trying to do is find out when we're going up and get the people ready to go up.
Ngoku into endizama ukuyenza kukufumanisa ukuba sinyuka nini na thina ndize ndilungisele abantu ukunyuka. Apo baya kube belungile.
And we set our face to God through prayers and supplications to find out, Lord, what's the hour we're living in.
Yaye sibhekise buso bethu kuThixo ngemithandazo nezikhungo ukufumanisa Nkosi liliphi elixa siphila kulo.
We've seen all these different things happening.
Sizibonile izinto zahlukeneyo zisenzeka.
We see the world in chaos.
Silibona ihlabathi likwisiphithiphithi.
We see the time at hand.
Silibona likufutshane ixesha.
The standard on the wall, everything that God said.
Umbhalo useludongeni yonke into awayithethayo uThixo.
We hear our president speaking of another war right now coming.
Siyamva umongameli wethu ethetha ngenye imfazwe khona ngoku ezayo.
We hear prediction that in a few hours after war is predicted that nations will be nothing but volcanic dust.
Siva ukuxelwa kwangaphambili ngaphakathi kwiiyure ezimbalwa emva kwemfazwe ukuxelwa ngaphambili ukuba izizwe akukho nto ziya kuba ziyo koko ziya kuba luthuthu lwentabamlilo.
We know we got it.
Kwaye siyazi ukuba sikufumene oko.
So we know before that takes place the church has got to go.
Ngoko siyazi ukuba phambi kokuba kwenzeke oko ibandla limele ukuhamba.
So Lord, where are we at?
Ngoba Nkosi, siphi thina?
That's the reason I believe it, he'll let us know.
Naso isizathu sokuba ndikholelwe ukuba iya kusixelela.
We set our faces to find out.
Sikhangelisa ubuso bethu ukuze sibe nokufumanisa.
Now first, let's find out.
Ngoku okokuqala masifumanise.
70 weeks are determined on our people, our holy city, to finish the transgression.
Bamiselwe iveke ezimashumi asixhenxe abantu bakowenu nomzi wakowenu ongcwele ukuba sithintelwe isiqeqo.
make an end of sin, and to make reconciliations for iniquity.
Zicinywe izono, bucanya kushelwe bukwenqa.
To bring in everlasting righteousness.
Kuziswe ubulungisa obungaphakade.
To seal up the vision and prophecy and to anoint the most holy.
Ucinywe umbono nomprofeti ithanjiswe ingcwele kangcwele.
That was the sixfold purpose of the visitation of Gabriel.
Yayileyo injongo enhlanhla untandathu yotyelelo lukaGabriel.
Now, let's start number one.
Ngoku masiqalise ukuqala.
If you want to mark it, you've got pencils. Number one.
Ukuba ufuna ukuyiphawula, ninani nensiba. Okokuqala.
To finish the transgression. That's the first thing.
Ukuba sithintelwe isikrenqo, yinto yokuqala leyo.
Now, to finish the transgression of Israel, who transgressed against God, will be the turning away of the ungodliness of Jacob.
Ngoku ukuthintelwa kwesikrenqo sikaIsrayeli owarhexa kuThixo kuya kuba kukususwa kokungahloneli Thixo kuya kubi.
How to find this? Let's turn to Romans, the 11th chapter of Romans, and begin with the 21st verse of Romans 11.
Ngoku ukufumanisa oku masityhile kumaRoma isahluko seshumi elinanye samaRoma siqalise ngevesi yamashumi abini ananye yamaRoma isahluko seshumi elinanye.
Now we're going to what? Finish the transgression.
Ngoku siza kwenza ntoni? Kutywinwe izono.
Romans 11:21. All right.
AmaRoma isahluko seshumi elinanye umqolo wamashumi abini ananye kulungile.
For if God spared not the natural branch,
kuba xa uThixo engawaconganga awasemvelweni amasebe,
which was who? Israel.
Awayengubani? Israel.
Take heed lest also spare not thee.
Lumka hleze angakucongi nawe lo.
Now I want you, when you go home, to read this whole 11th chapter. I'm just reading this, so mark down the whole 11th chapter and read it.
Ngoku ndifuna ukuba wakugoduka ufunde isahluko esishumelinanye sisonke. Ndifuna nje oku ukuze siphawule sonke sahlushumelinanye ukuhla usifunde.
Spare not thee.
Angakucongi nawe lo.
Behold, therefore the goodness thirty of God on them which fell.
Khawubone ke ububele nobukhali bukaThixo ubukhali okunene kwabo bawayo.
But towards thee goodness if thou continue in the goodness.
Kodwa kuwe ububele ukuba uthe wahlala kwabo bubele.
Otherwise thou shalt be cut off, also be cut off.
Okanye wagawulwa, wagawulwa nawe, wagawulwa nawe lo.
And they also, if they abide not still in unbelief, shall be grafted in.
Nabo ke kuba bathanga bahlale ekungakholweni, bomiliselwa.
For God is able to graft them in again.
Uba uThixo unako kubuya bamilisele.
See, telling that there will be a time that when the Gentile will be cut out and Israel come back in again.
Yabona, kuxelwa ukuba kuya kubakho ixesha apho intlanga ziya kunqanyulwa khona aze uIsrayeli abuyiselwe angeniswe kwakhona.
For if thou were cut out of the olive tree which is wild by nature.
Uba xa wena xa wagawulwa kumnquma ongowasendle ngokwemvelo.
Gentiles.
Intlanga.
And were grafted contrary to nature.
Waze wamiliselwa ngokunxamnye nemvelo.
We were contrary to nature, aliens, without mercy, without God, with no hope at all.
Sasichasene nemvelo singabasemzini singenzelwanga nceba singenaThixo singenathemba konke konke.
And God by his mercy to give us a chance.
Waze uThixo ngenceba yakhe wasinika ithuba.
Cut off righteous Israel because of transgressions and turn them aside.
Wagawula wasusa uIsrayeli olungisa ngenxa yezikrenqo wababekela bucala.
The tame olive tree and brought in a wild olive tree contrary to nature.
Inta umthi womnquma othambileyo waze wangenisa umthi womnquma wasendle ngokuchasene nemvelo.
Unto a good tree, how much more shall these which see the natural branches be grafted into their own olive tree.
Wamiliselwa komhle umnquma bobeka phina abangamasebe ngokwemvelo ukumiliselwa kwabo kwabo umnquma.
All right. Let's read on.
Kulungile. Masifunde phambili.
For I would not, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own conceit.
Kuba ndithandi bazalwana ukuba ningayazi le mfihlelo ukuze ningabi zingqondi ngokwenu.
That blindness is part of happiness of Israel, happiness to Israel, until the fullness of the Gentiles come in.
Leyo kuba ukuqaqadeka kwahlele amaSirayeli ngenxenye kuhlela uSirayeli ide inzaliseko yenhlanga ingene.
Until God is finished with the Gentiles, Israel was blinded.
Ade uThixo abe ugqibile ngenhlanga uSirayeli wamfanyekiswa.
They went off into sin and to transgression against God because God blinded their eyes that we might be grafted in.
Baphuma bangena esonweni nakwisiqeqo bemka kuThixo ngokuba uThixo amfamekisa amehlo abo ukuze thina sibe nokumiliselwa.
You get it?
Niyayifumana?
26th verse now.
Umqolo wamashumi abiri nesithandathu ngoku.
And so all Israel shall be saved.
Aze ngokunjalo ke wonke uSirayeli asindiswe.
God blinded them purposely for you and I.
UThixo wabamfamekisa ngabom ngenxa yakho nam.
They cannot see because God blinded them.
Abanakubona ngokuba uThixo wabamfamekisa.
And all Israel, true Israel, shall be saved.
Yaye wonke uSirayeli, uSirayeli wenene uya kusindiswa.
What did the angel say?
Yathini ingelosi?
Glory, to finish the transgressions of Israel.
Uzuko, ukuze sithintelwe isiqeqo sikaSirayeli.
I come to tell him that there will come a time when Israel's transgressions will be finished.
Ndizele ukuza kukuxelela ukuba kuya kufika ixesha apho isiqeqo sikaSirayeli siya kuthintelwa khona.
God will cut off that wild branch and draft into that back, that real branch again.
Amen, amen.
UThixo uya kuligawula lisuke elasebe lasendle amilisele kuloo ndawo kwakhona elasebe lililo kwakhona.
Oh, sometimes it makes my heart jump. Damn poor, miserable people cut off out yonder, not knowing where they're going.
Oh, ngamanye amaxesha okuyenza intliziyo yam inchume ukubona ezo ntsizana zabantu abalusizi begawulwe basuswa phaya ngaphesheya bengazi ukuba bayaphi na.
You think that God in his mercy did that so I could be saved?
Ndize ndicinge kuba uThixo kwinceba yakhe wenza ngolo hlobo ukuze ndibe nokusindiswa.
Blinded their eyes when they're on Messiah. Shut their ears up that they could not hear him.
Wamfamekisa amehlo abo ekwazini uMesiya wabo buqu wazivinca iindlebe zabo ukuze bangabi nakumva.
Yet looked out at his miracles and looked out at his miracles and things that he was doing.
Ukanti babekhangele kanye kwimangaliso yakhe, bakhangela kanye kwimangaliso yakhe nezinto ezinjalo wazenzayo.
Matthew, I believe the 12th chapter, 8th or 12th chapter, said, though Jesus had done so many miracles, yet they could not believe.
UMateyu ndiyakholwa isahluko sesishumelinesibini okanye isahluko sesibhozo okanye sesishumelinesibini wathi nakuba uYesu wenza imimangaliso emininzi kangako unangoko abazange babe nakukholwa.
Because God said they got eyes and they can't see and ears and they can't hear unless they would see with their eyes and hear with their ears and I would convert them.
Ngokuba uThixo wathi banamehlo nje ababoni beneendlebe nje abeva hlezi babone ngamehlo abo befe ngeendlebe zabo ndize ndibaguqule.
But so that we could have a chance, he pulled the curtain down over his own children's eyes.
Kodwa ukuze sifumane ithuba wehlisa mdiyadiya phezu kwamehlo abantwana abangabakhe.
Turned his own children away from the table and turned them off the leanness of spirit that he might find that we might have a chance to live, given us life.
Waxotha abantwana abangabakhe bemka esithebeni wazawabhekisa ekuthambekeni komoya ukuze abe nokufumana ukuze sibe nokufumana ithuba lokuphila esinika ubomi.
26th verse again.
Umqolo wamashumi abiri nesithandathu kwakhona.
And so all Israel shall be saved, that it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob.
Aze ngokunjalo ke wonke Israel asindiswe njengoba kubhalwe kwathiwa uyavela eZion umhlanguli akusonge kumke kwaYakob ungahloneli thixo.
Yes, he will come to Mount Zion one of these days.
Ewe uyaphuma kwintaba yeZion ngolunye lwezinsuku.
Upon the Mount of Olives they'll recognize him and all Israel will know him.
Phezu kwentaba yeminquma bayakumqonda kwaye wonke uIsrayeli uyakwazi ukuba nguye lowo.
The Gentiles will be finished then.
Intlanga kuya kube kuphelile ngazo ngoko.
That branch, that big grass that in God took from, it's the fruit that's been gathered, and that wild branch will be.
Ela sebe belimiliselwe uThixo uyakususa isitamo kulo ebesithwelwe. Lize elo sebe lasendle libe.
And I remember all back in here as you read.
Ke ngokukhumbula apha emva nje ngokuba ufunda.
He said, if that root was holy, and that root was a holy root, also the fruit that comes up from that holy root will bring holy fruit.
Wathi ukubala ngqambu yayingcwele, nokuba ingqambu zaziyingqambu engcwele, ngokunjalo nesikhamo esiphuma kulo ngqambu ingcwele siyakuvelisa isikhamo esingcwele.
And if that root was Jesus Christ, who is both root and offspring of David?
Kwaye ukubala ngqambu yayinguYesu Kristu, okuko kokubini ngqambu nenzala kaDavide.
If that life was in him, come up through the Jewish generation and was cut off from them, and their eyes blinded, that we might see, our lives will have to pattern with that blessed branch.
Ukuba ubabomi babo kuye, baye bavela ngesizukulwane samaYuda baze bagawulwa kuwo. Amehlo amfanyekiswa ukuze thina sibe nokubona ubomi bethu buyakufanela ukufana nelo sebe lisikelelekileyo.
Oh, yes, brother. Right.
Oh, ewe mzalwana. Injalo loo nto.
God cut them off purposely and blinded their eyes so we could have a chance to see. Giving us an opportunity we walk around like we're somebody.
UThixo wagawula wasusa ngabomi wamfanekisa amehlo awo ukuze sibe nokufumana ithuba lokubona. Enika thina ithuba yaye sihamba sijikeleza ngokungathi ngothile.
Paul tells him, take heed how you do that.
UPaulos wabaxela apha, lumkani kubani ngayenzini loo nto.
Take heed, for if God spared not the natural branch, how will he have any more mercy on the wild branch that's already.
Lumkani kuba uThixo akalicenganga isebe lemvelo, uyakuthini ukuba saba nenceba kwisebe lasendle sele.
So we walk around and say, I'm Presbyterian, I'm Methodist, I'm Baptist, I'm Pentecostal.
Ngoko siyajikeleza sithi ndingum Presbyterian, ndingum Wesley, ndingum Baptist, ndingokwamoya.
That don't mean nothing to God.
Amen.
Lonto ayithethi kwanto kuThixo.
You've got to be born again of that Holy Spirit that comes from the root.
Amen.
Kumelwe kukuthi uzalwe ngokuthangalala moya uyingcwele uvela kwingqambu.
But he comes. Now remember, he's not speaking of the Gentiles.
Kodwa weza ngokukhumbula akathethi ngenhlanga.
I'm showing this in here so you see where the Gentiles had their chance.
Ndikufaka nje okuphakathi apha ukuze ube nokubona apho inhlanga zifumana khona ithuba lazo.
But he come to finish the transgression. Make a finish of it.
Kodwa weza ukuphelisa isiqeqo. Enze isiphelo kuso.
Now if we go back into Daniel again, and we'll find out. That in Daniel we find out here, the 24th verse.
Ngoku basibuyela emva kuDaniel kwakhona, kwaye siyakufumanisa kuba kuDaniel, sifumanisa apha kumqolo mashumi abini nesine.
All right, to finish the transgression.
Kulungile, ukupheliswa ke isiqeqo.
To finish what?
Ukuphelisa ntoni?
To finish Israel's transgression.
Ukupheliswa kwesiqeqo sikaIsrayeli.
What is a transgression?
Yindoni isiqeqo.
Is to go against something.
Ukwenza ngokuchasene nokuthile.
A transgress against me is to do a wrong to me.
Ukuqeqa kum kukwenza ukuphosakeleyo kum.
Transgress against you is to do a wrong to you.
Ukuqeqa kuwe kukwenza into ephosakeleyo kuwe.
So Israel did a wrong to God.
Ngoko Israel wenza ukuphosakeleyo kuThixo.
And in this 70th week, what's going to happen?
Yaye kule veki yamashumi asixhenxe kuza kwenzeka ntoni?
God is going to finish the transgression of Israel.
Amen.
uThixo uza kuphelisa isiqeqo sikaIsrayeli.
Finish the transgression. We'll be turning away the ungodliness from Jacob.
Ukupheliswa kwesiqeqo kuya kuba kukususwa kokungahloneli iThixo kuyakobi.
And then all Israel will be born again.
Aze ngoko wonke uIsrayeli azalwe ngokutsha.
All of them will receive the Holy Spirit.
Bonke bayakwamkela umoya oyingcwele.
Now, number two, write that down on your paper.
Ngoku okwesibini kubhale phansi oko ephepheni lakho.
We could stay a long time on that, but I don't want to go to preaching on it.
Singahlala ithuba elide kuloo nto kodwa ndifuni ukungena ekushumayeleni ngayo.
I just want to talk to you so that you can get it down close.
Ndifuna nje ukuthetha nani ukuze nibe nokuyifumana ngokucokisekileyo.
When we get into these seven seals, then we'll just move right on through the church, through the seals, through the flags, and know where we're standing.
Xa singena kula matywina esixhenxe ngoko niyakusuka nihambe nje niphumele kwibandla ukuphumela kumatywina ukuphumela kwizibetho nazi ukuba simiphi na.
All right. Number two, make an end of sin.
Kulungile. Okwesibini, sitywinwe izono.
Now let's read again. Daniel, to finish transgression and make an end of sin.
Ngoku masifunde kwakhona uDaniel ukupheliswa kwesiqeqo nokutywinwa kwezono.
That's the second purpose of coming.
Leyo injongo yokuza kwakhe yesibini.
First is to finish Israel's transgression and to make an end of sin.
Okokuqala ukupheliswa kwesiqeqo kuIsrayeli nokutywinwa kwesono.
Where did Israel sin?
Wonaphi uIsrayeli?
Where did they do their vital sin?
Basenza phi isono sabo esiphathekayo?
Where did they separate themselves from God?
Bazahlula phi kuThixo?
Now, listen close.
Ngoku phulaphulisisa.
Let's turn to St. Matthew 24.
Masikile kuMateyu ongcwele, isahluko sashumina nesine.
And here's where Israel made her fatal mistake.
Yaye naku apha uIsrayeli wenza impazamo yakhe eyona imbi.
Here's where she done her life sin.
Naku apho wenza isono sakhe sokugqibela.
And the reason she's in the condition today.
Yaye eso sisizathu sokuba abe ukwimekwa kuyo namhlanje.
Matthew, the 27th chapter of St. Matthew's Gospel. And the 25th verse of the 27th chapter.
UMateyu isahluko sesishumayeli nesixhenxe sevangeli kaMateyu ongcwele. Umqolo ke wamashumayeli nesihlanu wesahluko sesishumayeli nesixhenxe.
Let's begin about the 21st verse.
Masiqale malunga nomqolo wamashumayeli nanye.
The governor answered and said unto them, what are all these twain with you that I release unto you?
Yaphendula ke irhuluneli yathi kubo, uphina kwaba bobabini enithanda ukuba ndinikhululele yena.
And they said Barabbas.
Bateke bona nguBarabbas.
I remember that Israel.
Ngoku kumbula nguIsrayeli lowo.
Barabbas.
UBarabbas.
Pilate said unto them, what shall I do with Jesus which is called Christ?
Athi uPilato kubo, ndimenzeni na uYesu ekuthiwa nguKristu.
Listen at him.
Baphulaphule.
They all said unto him, let him be crucified.
Bathi kuye bonke, makabethelelwe emnqamlezweni.
Remember, that's their Messiah that Daniel said would come.
Kumbula ngumesiya wabo lowo awathi uDaniel uyakuza.
Remember this morning, in the lesson here, you'll be cut off, not for himself, not nothing he did.
Ukhumbule ngalensasa kwisifundo apha, uyakunganyulwa kungekho ngenxa yakhe akukho kwanto ayenzayo.
Let him be crucified.
Makabethelelwe emnqamlezweni.
And the governor said, why, what evil has he done?
Yathi ke irhuluneli kuba wenze bubi uni na.
But they cried out some more, saying, let him be crucified.
Kwaba kukhona ke banqamisa ukungqangaza besithi makabethelelwe emnqamlezweni.
Then Pilate saw that he could prevail nothing, but rather a tumult was made. And he took water and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this just person. See to it.
Utheke uPilato akubona ukuba akancedi lutho, kodwa ebona ukuba sisuke saba ngakumbi isiphithiphithi, wathabatha amanzi wahlamba izandla phambi kwezihlwele esithi, andinatyala egazini lalo mntu lilungisa, siboneleni nina.
Listen, here's your mistake, here's your sin.
Phulaphula, nantsi impazamo yabo. Nasi sono sabo.
Then answered the people and said, His blood be on us and on our children.
Ba pendula abantu bathi igazi lakhe malibe phezu kwethu nabantwana bethu.
There is where they done it.
Na kwapho besenza khona.
He was making it in the sin for them.
Wayesenza isiphelo kwisono ngenxa yabo.
How could he do anything else but forgive them, knowing that he had to blind their eyes that we could come in?
Wayenokuyenza njani enye into ngaphandle kokuba baxolele, esazi ukuba wanyanzeleka ukuba omfamekise amehlo abo ukuze thina sibe nokungena.
It's like his own children calling for his blood.
Bana nabantwana bakhe buqu befuna igazi lakhe.
And they were blind, and then he knew they were blind.
Yaye babemfanyekisiwe ke wayesazi ukuba babemfanyekisiwe.
That's the reason he cried for forgiveness for them.
Naso isizathu sokuba abe wakhwaza ukuba baxolelwe.
Forgive them, Father, for they don't know what they are doing.
Baxolele bawo kuba bayazi into abayenzayo.
They were blind. For our sake, they were made blind.
Babemfanyekisiwe. Ngenxa yethu bamfanyekiswa.
In their unbelief, they did this.
Ngokungakholwa kwabo, benza le nto.
But when they see him again,
amen.
Amen.
Kodwa bakumbona kwakhona, amen.
What an end to sin.
Sitshwenywa izono.
What is sin?
Unbelief.
Yintoni isono? Kungakholwa.
They did not believe that was the Messiah.
Abazange bakholwe ukuba lo yayingumesiya.
They could not see him to be Messiah. Yet he done every sign the Messiah was supposed to do.
Bayengena kumbona kuba ngumesiya. Kodwa wenza wonke umkhondiso kaMesiya ayemele ukukwenza.
But they could not see it. They were blind.
Kodwa bayengena kubona. Babemfanyekisiwe.
So when you see people say, I don't believe in divine healing. I can't see it. I can't see this baptism of the Holy Ghost.
Koko xa ubona abantu besithi, andikholwa kwimpiliso yengcwele, andiyiboni, andiliboni olu bhaphiso lomoya oyingcwele.
Don't be angry with them. They are blind.
Musa kutapuka ngenxa yabo. Bazimfama.
They say, I can't see this message of him coming.
But andiyiboni lo myalezo wokuza kwakhe.
I can't see this baptism of the Holy Spirit. I can't see this serpent seed. I can't see this stuff.
Andiyiboni olu bhaphiso lomoya oyingcwele. Andiyiboni imbewu yenyoka. Andiyiboni le nto.
They're blind.
Amen.
And don't know it.
Bazimfama. Babe bengazi.
Just pray for them. All right.
Akuthandazele nje. Kulungile.
In their unbelief. But when they see him, when he comes again, it will make an end of their unbelief. Oh my.
Ngokungakholwa kwabo. Kodwa bakumbona. Ekuzeni kwakhe kwakhona. Oko kuya kwenza isiphelo sokungakholwa kwabo. Oh bethu.
Let's just turn first to Genesis, the 45th chapter, and get a type of it.
Masichile nje kuqala kuGenesis. Amashuma binane sihlanu, isahluko sashuma manane sihlanu, sifumane umzekelo walonto.
I got wrote down here some Genesis 45. You just taking down the note.
Ndinayo iminye ibhalwe apha. We Genesis amashuma manane sihlanu, ninani ibhala amanqaku.
Oh, how I love this good old gospel.
Oh, indlela endiyithanda ngayo le evangeli ilungileyo yakudala.
All right. Now we know where we're at.
Kulungile. Ngoku siyazi ukuba siphina.
Can you hear me? All right, back to the building.
Nindiva kakuhle emva esakhiweni.
Raise up your hands if you can hear me. I got this sitting a little close.
Phakamisa isandla sakho ukuba uyandiva. Ndiyisondeze kufutshane le nto.
Now we're going to read a portion of this scripture.
Ngoku siza kufunda inxenye yesi sibhalo.
I want you to listen, you that don't have your Bible.
Ndifuna ukuba uphulaphule wena ungenayo iBhayibhile yakho.
You that have your Bible, get Genesis. First, let's start in the 44th chapter, beginning with the 27th verse.
Wena una iBhayibhile yakho iGenesis okokuqala masiqale kusahluko sasimamananesine siqale ngomqolo wa-27.
It's Joseph. And Joseph was a perfect type of Christ. We know that.
UYosef, yaye uYosef wayengumzekelo ogqibeleleyo kaKristu siyayazi loo nto.
How many know that?
Bangapha bayaziyo loo nto.
Hated of his brothers, why?
Ethiwe ngabantakwabo kuba.
Because he was spiritual. He saw visions, interpret dreams.
Ngokuba wayengomoya, wayebona imibono, echaza amaphupha.
He was a spiritual man among his brothers, and they hated him.
Wayeyindoda yomoya phakathi kwabazalwana bakhe, yaye bamthiya.
And his father loved him.
Ibe uyise, wayemthanda.
So Jesus hated all the denominational churches, but loved of his father God.
Wayenjalo noYesu kuthiwa zinkonzo zobuhlelo, kodwa ethandwa ngubawo wakhe uThixo.
Why did he into Hades.
Mabemthiele ntoni?
Because he was spiritual.
Ngenxa yokuba wayengomoya.
Because they said he was a fortune teller, a devil. You remember what Joseph's brother said to him?
Ngokuba bamxela besithi wayengumvumisi, umtyoli. Niyakhumbula bathi nabantu kwabo Joseph kuye.
Here comes that dreamer.
Nangu yalamphupha siza, yabona?
The same thing.
Yabona into enye.
And they sold Joseph for almost the same price that Judas sold Jesus for, 30 pieces of silver.
Yaye bamthengisa uJoseph phansi ngexabiso elinye nelo uJuda wamthengisa ngalo uYesu ngamashumi amathathu amaqosha esilver.
So he went to a ditch and went and told the father that something killed him, he was dead.
Bamthula emadini bemkaba yaxela uyise kuba kukho into embuleleyo wayeufile.
But he was taken up from the ditch.
Kodwa wakhutshwa kulomnquma.
Christ was thrown into a ditch and was taken up.
UKristu waphoswa emadini was wenyuswa.
And from there he went to the highest place there was on earth.
Amen.
Amen.
Yaye kuphumeni apho waya kweyona ndawo iphakamileyo yayikho emhlabeni. Amen.
Joseph went to the right hand of Pharaoh and Jesus went to the right hand of God.
Amen.
UJoseph waya ngasekunene kukaFaro noYesu waya ngasekunene kukaThixo.
In his temptation before his exaltation.
Ekulingweni kwakhe ngaphambi kokuba aphakanyiswe.
Jesus before he was exalted went through temptation.
UYesu phambi kokuba aphakanyiswe wadlula ekulingweni.
Wow, I believe it's Billy Sunday, the great evangelist. That every tree had a million angels sitting in it. That day of the crucifixion.
Kuba ndiyakholwa kuba yengubhili Sunday umvangelo omkhulu owathi wonke umntu wawunesigidi sengelosi ezasihleli kuwo ngalo mhla wokubethelelwa.
So just pull your hand loose and pour to us. We'll change this scene around here. But he couldn't do it.
Zathi khulula nje isandla sakho ukhombe kuthi siyakuguqula lo mboniso ulapha kodwa wayengena kuyenza loo nto.
Caiaphas said, he saved himself, others he cannot save.
UKayafa wathi wazisindisa abanye akana kubasindisa.
He didn't know he's paying a comment.
Wayengazi ukuba wayesenza intetho efanelekileyo.
If he had saved himself, he couldn't save others. So he gave himself to save others.
Ukuba wayezisindisile wayengenako ukusindisa abanye. Wazinikela ukuze asindise abanye.
He's so blind from it.
Yabona, bezimpama kangako kuloo nto.
Now then when he was there, in his exaltation, or before his exaltation, his temptation.
Ngoku bona, ukuze ke, ngethuba wayelapho ekuphakanyisweni kwakhe okanye ngaphambi kokuphakanyiswa kwakhe kwisilingo sakhe.
Remember, Joseph was put into prison because he was innocent.
Kumbula, uJoseph wafaka entolongweni ngenxa yokuba wayemsulwa.
The Roman, the Israelite general by the name of Pompey went away on a trip.
UmRoma okanye injengele umIsrayeli. Egama lingupotifare, upotifare waya, watabata uhambo wemka.
He had a pretty wife, and his wife had Joseph come into the house to do something, and he tried to get Joseph to do something wrong.
Wayene nkosikazi enhle, yazi nkosikazi yakhe yabiza uJoseph kuba angene endlwini, ukuza kwenza into ethile, yazi yazama kwenza uJoseph kuba enze into engalunganga.
He was loyal to God.
Yaye, wayethembekile kuThixo.
I tell you that always.
Ndiyakuxelela bahlala.
You women out hard at you now, I'm going to take up for you a minute.
Ninabafazi ndiyenda ningxolisa ngoku ndizakunimela umzuzu nje yabona.
The woman is a weaker vessel.
Umfazi usisitya esethe.
I know there can't be a bad man for he's a bad woman.
Ndiyazi ukuba ayinakubakho indoda enenhliziyo embi ngaphambi kokuba kubekho umfazi onenhliziyo embi.
But man who knows that. Man who knows that you are a son of God and take advantage of a woman. Shame on you.
Kodwa amadoda ayaziyo loo nto. Amadoda aziyo ukuba ungunyana kaThixo aze axhaphaze umfazi nihlazekile.
No matter what she does.
Amen.
She's a weaker vessel.
Akunamsebenzi noba wenza ntoni na usisitya esethe.
You know that.
Yaye uyayazi loo nto.
If she goes to acting unladylike, take her by the hand and talk to her like a sister.
Ukuba uyaphuma enze ngokungafanele nenekazi, mbambe ngesandla uthethe naye njengodade.
You're a son of God. Don't do that evil thing.
Ungunyana kaThixo wena, musa kuzenza ezo zinto ezingcolileyo.
Look at Joseph, he was an example to you.
Khangela kuJosefu, wayengumzekelo kuwe.
And when Pontius wife, this beautiful woman, honorable, highest, one of the highest women there was in the country.
Kwaze kwathi xa inkosi yasePotifari, lo mfazi mhle uhloniphekileyo ungoyena uphakamileyo, omnye wabona abafazi baphakamileyo babekho elizweni.
Begged him and persuaded him, and he turned and she caught him and tried to hug him up to her, and he jerked till he even pulled his coat off and run from her. Yes, sir.
Wamcenga, wamzama, waze waguquka yena wambamba ezama kumanga emsondeza kuye. yaye wakuzula ngokuthi ukhuleke ibhatyi yakhe wabaleka wemka kuye ewemhlekazi.
And when he came in, they told a lie on him. Said he came in to ravish her, and she left his and he left his coat there.
Waze wathi emngeneni kwakhe bathetha ubuxoki ngaye. Bathi ungenele ukuza kumdlwengula waze washiya ingubo yakhe washiya ibhatyi yakhe.
And for that he went to the dungeon.
Ngenxa yaloo nto ke waya eziseleni.
But in the dungeon, God was with him. No matter what he put him. He was a type of the son of prosperity.
Kodwa eziseleni apho uThixo aba naye akunamsebenzi nokwaba bembeke phi na wayengumzekelo onyana wempumelelo.
Everything Joseph done prospered.
Yonke into ayenzayo uYosefu yaphumelela.
And when Jesus returns in the millennium, that's the reason that business will blossom as a rose. Everything he does will prosper.
Waye xa uYesu ebuya kwimillennium, uphumlo yeminyaka luwaka, naso isizathu sokuba intlango ziyakudubula ngokwentyatyambo irose. Yonke into ayenzayo iyakuphumelela.
He's the son of prosperity.
Ungunyana wempumelelo.
Where you put Joseph, it was blessed.
Nokuba umbeka phi na uYosefu yayisikelelo.
Wherever Jesus is, it's blessed.
Nokuba uphi na uYesu uyasikelelo.
So give in your heart, be blessed.
Ngoko mfake enhlizweni yakho usikelelwe.
So we find out that Joseph then was put into a prison.
Ngoko siyafumanisa ngoko ukuba uYosefu wafakwa ejele.
And in the prison there were two men. One was lost and one was saved.
Yaya ejele apho kwakukho amadoda amabini. Enye yawo yaya ekulahlekeni. Enye kuwo yasindiswa.
Jesus in his temptation on the cross, one thief was lost and the other was saved.
UYesu ekulingweni kwakhe emnqamlezweni esinye izange saya kulahlekeni saze esinye sasindiswa.
When he was exalted, he went to the right hand of God.
Ekuphakanyisweni kwakhe waya ngasekunene kothixo.
When Joseph was exalted, he went to the right hand of Pharaoh.
Awu Yosefu wenyuswayo waya ngasekunene kukafaro.
And no man could speak to Pharaoh without speaking to Joseph first and getting permission.
Kwaye kwakungekho mntu wayenokuthetha noFaro ngaphandle kokuba athethe noYosefu kuqala afumane imvume yakhe.
And when Joseph left the palace, oh my.
Yaye xa uYosefu wayesimka ebhodwe, oh bethu.
When Joseph left the palace, trumpets sounded. And a man ran ahead of him saying, bow the knee. Joseph is coming. Amen.
Xa uYosefu wayesimka ebhodwe, lalikhala ixilongo. Kuze kubaleke amadoda phambi kwakhe esithi, ngoba idolo uYosefu yeza. Amen.
And when Jesus leaves the right hand of the majesty above, the trumpets will sound and every knee shall bow and every tongue shall confess. Jesus is coming.
Hallelujah.
Hey, xa uYesu eshiya isandla sokunene sobungangamsha phezulu, amaxilongo ayakukhala. Hey, lonke idolo liyakugoba, lize lonke ilwimi livume, uYesu yeza ngokuqinisekileyo.
But if, and remember, when he was rejected of his brethren, what did he do?
Kodwa ukuba yaye ekhumbula ekwaliweni kwakhe ngabantu kwabo. Wenza ntoni?
He got a Gentile wife. He got an Egyptian wife.
Wafumana inkosikazi yentlanga. Wafumana inkosikazi yomyiputha.
When Jesus was cut off from his brethren back there, the Jews, he married a Gentile bride.
UYesu wanqanyulwayo kubazalwana bakhe phaya amaYuda. Wathatha umthakazi wentlanga.
But now, after years, after children had been born, Ephraim and Manasseh, he had a family.
Kodwa ngoku emva kweminyaka, emva kokuba abantwana sebezelwe, uEfraim noManase wayenosapho.
Then one day, his brethren come to visit him.
Ngoko ngenye imini, abazalwana bakhe beza kumtyelela.
Watch, we know the story, how he puts a little thing in there, stand back.
Khangela, siyalazi ibali, indlela wathi ngayo wafaka into encinane apho, ukubathumela.
To act like he couldn't even speak their language, had an interpreter for the Hebrew when he was a Hebrew himself.
Wenza ngokungathi akakwazi nokuthetha ulwimi lwabo. Wanetoliki yesihebhere ngeli thuba engumhebhere okwakhe.
And their brother come down. They didn't know him.
Yaye umntu kwabo wayehlile babengamazi.
He was a mighty prince.
Wayeyinkosana enamandla.
And right now, Christ visits the Jews, heals their sick and stuff, and they still don't know who he is.
Amen.
That Messiah.
Yaye khona ngoku uKristu utyela amaJuda aphilise abagulayo bawo nezinto ezinjalo. Ayakakamazi kuba unguye la Mesiya.
Ephesians 27 verse, the 44th chapter.
Masikale ngomkolo wamashumi amane nesixhenxe, wesahluko samashumi amane anesine.
And my servant, my father, said unto us, you know that my wife bare me two sons.
Wathi ubawo umkhonzi wakho kuthi, niyazi na ukuba umkam wandizala onyana babini.
And one of them went out from me.
Omnye wapuma kum.
That was Joseph, the very one they were talking to.
Hang yourself, Lord. waye nalo babeteta naye.
And I said, surely he is torn to pieces, and I saw him not since.
Ndati inene ukwengiwe andimbonanga unangoku.
And if you take this also from me and mischief befall him, you shall bring down my gray hairs with sorrow to the grave.
Nimthabatha nje nalo ebusweni bam eke wahlelwa ingozi nozihlisela izimvi zam zinobubi kwelabafileyo.
They had a little Benjamin down there, his little brother.
Babe no Benjamin umncinane behle naye apho umntakwabo omncinane.
You know who Benjamin represents?
Niyazi wa Benjamin umele bani?
This new bunch of real genuine Jews is getting there now to make that 144,000 this race is coming up.
El qela litha lawenene amayuda angawa ahlanganisene apho ngoku ayakwenza elakhulu namashumi amanane esini lamawaka oluhlangalo nyukayo.
Not these Wall Street crooks. No, that's more cannon fodder.
Hayi la makhethe base Wall Street, hayi hayi. Lawo ikwangokuthatyalaliswa.
Any Jews.
Wona singomajuda, wona singomajuda.
The real Jews are these little Benjamins coming up and down here. They never even heard the word of Jesus Christ.
Amajuda wenene ngala maBenjamin mancinane enyukayo esuka izantsi apha engazanga evene lizwi ngoYesu Kristu.
Now therefore, come unto me, and thy father, and my father, and the lad be not with us, seeing that his life is bound up in the lad's life.
Ngoku ngoko, ke izantsi kum, noba wenu, nobawo, engenathi umfana, umphefumlo wakhe, ubothwe nomphefumlo wakhe nje.
God's own life is bound with Israel.
Ubomi bukaThixo buqubofeleleke kuIsrayeli.
He's married to her.
Buthathe naye.
We're going to get to that in a few minutes if the Lord willing.
Amen.
Sizakungena kuloo nto kumizuzu embalwa inkosi ithandile.
He's married to Israel.
Uthathe noIsrayeli.
His life is bound to her just as I'm bound to Miss Branham back there, my wife. And you're bound to your wife.
Ubomi bakhe bubopheleleke kuye kanye njengoba ndibopheleleke kwinkosikazi Branham lo awuphaya inkosikazi yam yaye nawe ubopheleleke kwinkosikazi yakho.
Your life is wrapped in it and God is married to Israel.
Ubomi bakho busongeleke kuloo nto yaye uThixo uthathe noIsrayeli.
And what was it?
Kwaye yintoni leyo?
Jacob said, my life is wrapped and bound in this child.
UYakob wathi ubomi bam bujijeleke babopheleleka kulo mntwana.
And it shall come to pass. When he seeth that the lad is not with us.
Yakuthi kothi akubona kubakakho umfana.
Joseph is going to keep the lad, you know. We know the story.
UYosefu wayeza kumgcina umfana uyazi yalazi bali.
And that he will die.
Afe.
His daddy.
Uyise.
And thy servant shall bring down the gray hairs of thy servant our father with sorrow to the grave.
Nabakhonzi bakho bahlisele izimvi zomkhonzi wakho ubawo enezingala ziye kwelabafileyo.
Listen to that plea that Reuben's given now.
Pula pula kwisengo uRuben asikhuphayo ngoku.
For thy servant, become surety that the lad unto my father, saying.
Kuba umkhonzi wakho lo, kwammela umfana lo, kubawo ndisithi.
If I bring him not unto thee, then I shall bear the blame to my father forever.
Ukuba ndithanga ndimzise kuwe, ndoba netyala kubawo yonke imihla yam.
Now therefore I pray thee, let thy servant abide instead of the lad.
Ngoko, makahlale umkhonzi wakho lo esikhundleni somfana.
Oh my. See, he's standing right before Joseph, his brother.
Oh, Bethu. Yabona, umi kanye phambi koYosefu umntakwabo.
This is Joseph and he don't know him.
UYosefu lo kwaye akamazi.
Oh, wait till that millennium starts, brother.
Oh, linda, ite iqale la millennium, mzalwana.
Instead of the lad, a bondman to my Lord.
Ndibele khoboka enkosini yam.
Listen at him, confessing Lord.
Mve emvuma nkosi.
And let the lad go up with his brethren.
Umfana enyuke nabakhulu bakhe.
For how shall I go up to my father, and the lad be not with me?
Kuba ndingathini na ukunyuka ndiye kubawo engenam umfana.
Let's peradventure. I see the evil that shall become of my father.
Seze ndibubone bubi obuya kumfumana ubawo.
Pleading, giving his own life.
Ecenga enikezela ngobomi obobakhe.
How them Jews will stand there with their hands up.
Indlela yakuthi eme ngayo lo maJuda olule izandla zawo.
Watch. Watch now the 45th verse. Listen close, don't miss it.
Khangela. Kangela ngokwema shumamana neshanu ivesi pulapulisisa ungayiphosi.
When Joseph could, then Joseph could not frame him, refrain himself before all them that stood with him.
Uyosef weno, uyosef akabanga na kuzibamba, akabanga na kuzibamba pamu kwa bobonga bebenga kuye.
Brother, that's when sins go to be made in through the unbelief and go to scatter.
Mzalwana ngoko kuta isono siyakba spelisi unga kolo kya kutakala.
And he cried and he caused every man to go from him.
Wat janduluka, wati kupani bobonga bandu bemke kumu.
And there stood no man with him while Joseph made himself known to his brethren.
Akwaba komduminga kuye exasenu ka Yosef bazalwana bakhe.
What is it?
Yintoni na?
Even his own wife went back to the palace.
Nenkosikazi yakhe buku yabuyela ebhotwe.
Oh my. The bride in glory while Jesus returns. We get into it here. To make himself known.
Oh bethu umthakazi esebuqaqawulini ngethuba uYesu ebuyela. Sizangena kuyo apha ukuza kuzazisa.
And he wept aloud.
Wasibeka isililo.
Joseph just couldn't hold it any longer. He screamed out.
UYosef akazange abe nakuzibamba kwakhona waze wakhala.
And the Egyptians and the house of Pharaoh heard it.
Eva mayiputa, Eva nendlu kaPharaoh.
Come back over into the palace.
Amen.
They heard Joseph screaming.
Ubuya kutho emva ebhotwe bamva uYosef elila.
And that was a type of Christ meeting the Jews.
Ngoku loo nto yayingumzekelo kaKristu ehlangana namaJuda.
That he knows he blinded them. So that we can have a chance.
Kuba uyazi kuba wamfamekisa. Ukuze thina sibe nokufumana ithuba.
But when he comes to them again, sin of Israel will be over.
Kodwa xa ebuya esiya kuwo kwakhona, isono sikaIsrayeli siya kuba siphelile.
And Joseph said unto his brethren, I am Joseph.
Wathi uYosef kubazalwana bakhe, ndinguYosef.
What do you think Jesus will say?
Ucinga kuba uya kuthini uYesu?
I am your Messiah. I am the one that you crucified.
NdinguMessiah wenu. Ngingulowo nambethelelayo.
Does my father yet live?
Usaphilile na ubawo.
And his brothers could not answer him for they were troubled at his presence.
Ababa nako kumphendula abazalwana bakhe kuba bakwanqiswa phambi kwakhe.
Oh, I gotta stop here just a minute.
Ondimele kukuma apha umzuzwana nje.
Let's turn over to Zechariah, the 12th chapter.
Masikile ngapha ku Zechariah, isahluko seshumi elinesibini.
Turn with me now to the book of Zechariah. The 12th chapter of Zechariah.
Kila kunye nami ngoku kwincwadi kaZechariah, isahluko seshumi elinesibini sikaZechariah.
Maybe I'm taking a little too much time and starting preaching on this, but I hope not.
Hey, mhlawumbi sithabatha ixesha elide noko ekuqaliseni ukushumayela le nto, kodwa ndiyathemba kunjalo.
And I want you to get it so bad.
Yaye ndifuna ukuba uyifumane kangako.
Zechariah, let's get the 12th chapter of Zechariah and see what he's going to say now when he stands before his brethren.
UZechariah, masifumane isahluko seshumi elinesibini sikaZechariah. Sibone ukuba uza kuthini nangoku xa emi phambi kwabazalwana bakhe.
Zechariah 12 and the 10th.
UZechariah isishumi elinesibini nowe shumi.
Make an end of sin now. All right.
Kupheliswe isono ngoku. Kulungile.
12 chapter and 10th verse.
Isahluko seshumi elinesibini nomqolo weshumi.
Notice. I speaking here of the remnant.
Qaphela ke ngoku uthetha apha namasalela.
The siege of Jerusalem, the beast and the armies is tucked away and so forth.
Ukungqingwa kweJerusalem imfuyo nemikhosi ithinjiwe njalo njalo.
All things have become to the end now.
Zonke izinto zifikelela esiphelweni ngoku.
This is almost to the millennium. Fixing to start the millennium right now.
Ngoku sekusondele kuba ibe imillennium iminyakelwa kayophumlo. Sekuza kuqalisa imillennium khona ngoku.
And I will pour upon the house of David and upon the inhabitants of Jerusalem the spirit of what?
Grace.
Ndothululela phezu kwendlu kaDavide naphezu kwabemi baseJerusalem umoya wantoni? Wobabalo.
Amen. Amazingly.
Amen. Wobabalo lumangalisayo.
Upon the house inhabitants of Jerusalem.
Phezu kwendlu abemi baseJerusalem.
Daniel's holy city.
Isixeko esingcwele sikaDaniel.
The spirit of grace and of supplication.
Umoya wokubabala nokutahuzisa.
And they shall look upon me whom they have pierced.
Babheke kum nabamhlabileyo amahlanza.
And they shall mourn for him as one mourns for his only son. And shall be in bitterness for him as one that is in bitterness for his firstborn. Listen, what a mourning that'll be when he stands there making himself known to them, like Joseph did. Listen. And in that day shall there be such great mourning in Jerusalem as the mourning of
Hadrimon.
In Midian.
Hadadirmon. Megiddo. Megiddo.
And in the land shall be mourning every family apart.
Liyakulila ilizwe imizalwane ngemizalwane iyodwa.
The family of the house of David apart and their wives apart.
Umzalwana wendlu kaDavide uwodwa abafazi bebodwa.
And the family of the house of Nathan apart and their families apart.
Umzalwana wendlu kaNathan uwodwa abafazi babo bebodwa.
The house of Levi and their wives and families apart, the Simeon and theirs apart.
Into Levi, abafazi babo bebodwa, umzalwane uMashimei uwodwa.
And all the families that remain, every family and their wives apart.
Yonke imizalwane eseleyo, imizalwane ngemizalwana, nabafazi babo bebodwa.
They'll be so ashamed of themselves when they stand there and see that very one that they crucified and denied standing there, their own precious Joseph.
They'll
be such mourning, they'll say, where did you get those scars? He said, in the house of my friend.
What
do you mean?
Help.
To make an end of sin of unbelief. That's what he's coming for.
Nanso into azela yona.
And this 70th year of Daniel, 70th week, rather.
Waye kulo mnyaka wamashumi asixhenxe kaDaniel, kule veki yamashumi asixhenxe xebe.
Coming to make an end of sin, put it away.
Esiza kuphelisa isono, asibangise.
You understand now?
Niyaqonda ngoku.
What's the first? To finish the transgression, to make an end of sin.
Indone yokuqala, ukupheliswa kwesiqeqo, ukupheliswa kwesono.
Number three, to make reconciliations for iniquity. Who's writing it down?
I had about six other
scriptures there, but I just passed over it because it's hot.
We don't want to take too much time. I won't get as much of it as I can, but not hold you too long.
All right.
Ndifuna kuba ndikhuphe kangangoko ndinokukhupha koku kodwa ndikandibambi ithuba elide kakhulu. Kulungile.
To make reconciliations for iniquity.
Kucanya kushelwe ubugwenxa.
Iniquity is doing wrong. As they did at the cross.
Ubugwenxa kukwenza okuphosakeleyo njengokuba benzayo emnqamlezweni.
He made reconciliations but it will not be applied to them.
Wenza isicamagushelo kodwa akuyi kubalelwa kubo oko.
It was not applied to them. Why?
Sazingabalelwanga kubo kuba.
Because they were blinded and could not see it.
Ngokuba babemfanyekisiwe bengena kubona.
And why did they blind?
Kwakutheni kuze bamfameke.
You say, well, maybe today because I'm blind. You're willfully blind.
Uthi kulungile mhlawumbi namhlanje kungokuba ndiyimfama. Uyimfama ngabom.
They were blind because God blinded them, but you're blind because you're willfully blind.
Bona babezimfama ngokuba uThixo ebamfamekisile kodwa wena uyimfama ngenxa yokuba uyimfama ngabom.
There's no reconciliation for you.
Akukho ukuxolelaniswa kuwe.
If you believe not, I am he, said Jesus, you die in your sins. That's right.
Ukuba nikholwa ukuba ndinguye watsho uYesu, niyakufela ezonweni zenu. Injalo loo nto.
Now, let's turn back to Zechariah again, the 13th chapter.
Ngoku masikhile emva kuZekariya kwakhona isahluko seshumi nesithathu.
Now, let's listen here. Make reconciliation.
Ngoku masiphulaphule apha ukwenziwa kwezicamagushelo.
I was looking for someone here to hear this, but maybe
The Lord will get it some way.
Koku apo oku benkangela umuntu othile eve oku kodwa mhlawumbe inkosi yakuvelisa ngendlela ithile.
In that day there shall in that day.
Ngalo mini kuya ngalo mini.
Dr. Schofield has here in his footnotes or his paragraph heading the remnant, the repented remnant pointed to the cross.
Ugqirha Schofield unazo indawo ezibhalwe ecaleni kweyakhe okanye kwizihloko zemihlathi yakhe amasalela aguqukileyo akhomba emnqamlezweni.
To make reconciliation for iniquity.
Ukwenza isicamagushelo ngobugwenxa.
Iniquity is something that you've done wrong that you know better that you ought not have done.
Ubugwenxa into ethile engalunganga oyenzileyo obusazi ngcono ukuba ubungamelwe kuyenza.
If I conceive iniquity in my heart, God will not hear me.
Ukuba ndiqulathe ubugwenxa enhliziyweni yam uThixo akasayi kundiva.
Now, Zechariah the 13th chapter, let's begin at the first verse.
Ngoku uZechariah isahluko seshumi elinesithathu, masiqale kokuqala umqolo wokuqala.
In that day there shall be a fountain open in the house of David and to the inhabitants of Jerusalem for sin and uncleanness.
Ngalo mini kuya kubakho ithende elivulelwe indlu kaDavide nabemi baseYerusalem ngenxa yesono nangenxa yokungcola.
There shall be a house open.
Kuya kubakho indlu evuliweyo.
Go ahead, we can just read it on down. I want you to mark that so you will read it.
Siqhubele phambili singayifunda nje sihle nayo ndifuna ukuba ndikuphawulele loo nto ukuze ube nokuyifunda.
But now I've got marked out here to start at the 6th verse and read to the 10th.
Kodwa ngoku ndinendawo ephawulweyo apha yokuqala kwivesi yesithandathu sifunde siye kweyeshumi.
All right, let's read now and see. Read to the 9th verse.
Kulungile, masifunde ngoku sibone, sifunde eyethoba gxebe.
And one shall say to him, that what are these wounds in thy hand?
Kothiwa kuye aba ayinina la manxeba asezandleni zakho.
Then he shall answer those which I have was, let's see, answered those with which I was wounded in the house of my friend.
Ati wona lawo nawo aye masibone aphendule ngandangxwele rhwa ngawo endlwini yabazizihlobo zam.
Awake, O sword, against the shepherd and against the man that is my fellow, saith the Lord of hosts.
Khele vuka usukele phezulu kumalusi wam kumfo ongumelwane utsho uYehova wemikhosi.
Smite the shepherd and the sheep shall be scattered.
Betha kumalusi umhlambi ube lusali.
And I will turn my hand upon the little ones.
Ndizibuyisele izandla zam phezu kwezincinane.
Now Jesus quoted that scripture. See?
Ngoku uYesu wacaphula eso sibhalo, yabona?
Smite the shepherd and scatter the sheep.
Betha kumalusi izimvu zibe lusali.
But notice the next paragraph.
Kodwa qaphela umhlathi olandelayo.
He just quoted that much of it.
Wacaphula nje okungako kwawo.
But watch what the next sentence of it says, the next part of it.
Kodwa khangela kuba umqolo olandelayo wawo uthini na inxalenye yawo elandelayo.
And I will turn my hand to the little ones.
Ndisibuyisele isandla sam phezu kwezincinane.
What? The Benjamin group that's coming up now.
Intoni iqela likaBenjamin elinyukayo ngoku.
I will turn my hand to the little ones.
Ndisibuyisele isandla sam kwezincinane.
Smite the shepherd, Israel, first Israel, smote the shepherd. Scattered the sheep to all the world.
Betha kumalusi, Israel. Kuqala Israel, wabetha kumalusi. Zathi sayizimvu kwihlabathi lonke.
But God said, I will turn my hand back to get them new ones. But the last
one. Amen.
Kodwa uThixo wathi, ndiyakusibuyisela isandla sam kwakhona ukuze ndifumane ezincinane ngomhla wokugqibela.
When reconciliation for iniquity has been made.
Nini xa ukuxolelaniswa kobugwenxa sele kwenziwe.
It will be saved every one of them.
Israel uya kusindiswa ngamunye kubo.
Let's turn to Isaiah. Isaiah the 66th chapter of Isaiah.
Masikile ku Isaiah. U Isaiah isahluko samashumi amathandathu nesithandathu sika Isaiah.
And read just for a moment and see what God says about Israel being saved. How long it will take to save Israel.
Sifunde nje okomzuzwana size sibone oko uThixo akuthethayo malunga no Israel esindiswa. uba kuyakuthabatha ethuba elingakanani na ukusindisa uIsrayeli.
Watch how quick it'll come.
Khangela indlela yokuyakuza ngokukhawuleza ngayo.
In Isaiah, the 66th chapter and the 8th verse.
Ku Isaiah isahluko samashumi amathandathu nesithandathu neverse yesibhozo.
If you want to read it all, all right.
Uba ufuna kuyifunda yonke, lungile.
Who has heard such a thing? Who has seen such a thing?
Ngubani na okhe weva kunjalo? Ngubani na okhe wabona izinto ezinjalo?
Shall the earth be made and bring forth one day? In one day?
Uyakuzalwa ilizwe ngamininye? Ngamininye na?
For as soon as Zion travaileth, she brought forth her children.
Ngokuba isathi ukuzibhijabhija, yabazala onyana bayo iZiyoni.
As soon as Zion saw that was her Messiah, she was born again.
Amen.
In one day.
Nje ukuba iZiyoni ibone ukuba lo yayingumesiya wayo, yazalwa ngokutsha ngamininye.
Make reconciliation for sins and to make a reconciliation for iniquity, uncleanness. Oh my!
Ukwenza uxolelaniso ngenxa yezono, nokwenza uxolelaniso ngenxa yesiqeqo ukungcola. Oh bethu!
They did that what was evil, that which was wrong.
Benza oko kwakungcolile, oko kwakungendawo.
Reconciliation was made for their iniquity.
Uxolelaniso lwenziwa ngenxa yobugwenxa babo.
Number four, to bring in everlasting righteousness.
Okwesine ukuzisa ubulungisa obunginaphakade.
That's the fourth thing that he come for. The fourth what he's come to do.
Leyo into yesine ezele yona. Eyesine into ezela yona.
To bring in everlasting righteousness, make an end of sin, reconciliation, and to bring in everlasting righteousness.
Ukuzisa ubulungisa obunginaphakade, aphelise isono, uxolelaniso, nokuzisa ubulungisa obunginaphakade.
When Israel's transgression had come to an end, when Israel's transgression,
xa izigqitho zika-Israyeli zifikelela esiphelweni, xa izigqitho zika-Israyeli.
Now we're going to, I want you to catch this because when we bring that woman and the dragon cast out, you're going to come right back to this same scripture again.
Ngoku siya eku ndifuna ukuba ukubambe oku ngokuba xa sisiza la mfazi nenamba eyakhahlelwayo uza kubuyela ngqo apha kwakwesi sibhalo kwakhona.
Be sure to put it down.
Qiniseka ngokuba uyasibhala.
When Israel's transgression has come to an end, Satan, who is their accuser and our accuser, Satan will be sealed up in the bottomless pit.
Isigqitho sika-Israyeli siya kuba siphela, uSathana ongumangalelo wabo nomangaleli wethu, uSathana uyatywinelwa enzonzobileni engena siphelo.
When what?
Xa kutheni?
When bringing in everlasting righteousness, something that cannot end.
Xa kusiziswa ubulungisa obungunaphakade, into engena kuphela.
All that caused unrighteousness will be done away with.
Konke okwenza ukungalungisi kuya kupheliswa.
Let's get Revelation, the 20th chapter, the 13th verse, just a minute. And let's read here just a minute.
Masifumane izikhilelo esahluko sashumabini neverse yeshumi elinesithathu umzuzu nje. Masifunde ke apha okomzuzu nje.
Revelation 20 and 13.
Izikhilelo amashumi amabini neyeshumi elinesithathu.
No, I beg your pardon. Revelation 1 to 3 it is.
Hayi, uxolo. Izikhilelo esokuqala ukuya kwesithathu zizo.
I didn't see that little mark between it. My perspiration here gets in my eyes.
Bendungaliboni olwa Paul ncinane phakathi kwawo ukubila kwam apha kungena emehlweni.
Revelation, the 20th chapter. And let's see.
Izityilelo isahluko samashumi amabini size sibone.
And I saw an angel come down from heaven having the keys to the bottomless pit and a great chain in his hand.
Ndabona isithunywa sezulu sisihla siphuma emazulwini sinesitshixo senzonzobila nomxokelwano nomkhulu esandleni saso.
He laid hold on the dragon, that old serpent, which is the devil and Satan, and bound him 1,000 years.
Sayibamba inamba lo nyoka yakudala engumtyholi uSathana ke sayikhonka iminyaka eliwaka.
And cast him into the bottomless pit and shut him up.
Sayiphosa enzonzobileni sayivalela.
And set a seal upon him that he should deceive the nation no more until the 1,000 years should be fulfilled, and after that must be loosed a little season.
satywinanga phezukwayo ukuze ingabi sazilahlekisa inhlanga ithe izaliseke iminyaka eliwaka emva koko imelo kukhulwa ixeshana elincinane
make an everlasting bring in everlasting righteousness
ukwenza obunguna phakade ukuzisa bulungisa obunguna phakade
Satan in the bottomless pit
usathana esenzonzobileni
and when he does that and seals up the devil which has deceived the people
wayeqa enze oko aze amtywinele umtyholi othe walahlekisa abantu
now let's just turn back to Habakkuk the second chapter Habakkuk the second chapter
ngoku masitshile emva kwabhakuki isahluko sesibini kwabhakuki isahluko sesibini
and now we're going to see why he sealed up this old serpent and what it was done for and what takes place immediately after he is sealed up
Kengoku sizakubona kuba kwakuthena ukuze atywinele apha le nyoka yakudala noba kwenzelwa ntoni na oko nokuba kwenzeka ntoni na nje emva kokuba itywinelwe
I like this, don't you?
Ndiyayithanda le nto aniyithandi nina?
It brings us to a knowledge of something.
Isifikisa ekwazini okuthile.
Habakkuk, the second chapter and the 14th verse, I believe it is. I want to read.
Wabakuki isahluko sesibini nevesi yeshumelinesine ndiyakholwa ukuba siso ndifuna ukufunda.
When this takes place, watch.
Xa kusenzeka oku khangela.
For the earth shall be filled with the knowledge and the glory of the Lord as the waters covers the sea.
Hallelujah.
Amen. Kuba ihlabathi liyakuzala kukwazi ubuqaqalo bukaYehova njengamanzi egubungele ulwandle.
In other words, when the enemy has been put away, the end of sin has come. The bringing in of everlasting righteousness has come.
Kamanya mazwi xa utshaba luthe lwabhujiswa isiphelo sesono sifikile ukuziswa kobulungiswa okunaphakade sekufikile.
Satan is sealed up in the bottomless pit. And the knowledge of the Lord shall cover the earth as the waters covers the sea.
Usathana etywinelwe enzonzobileni nokwaziwa kwenkosi kuyagubungela ihlabathi njengokuba amanzi egubungele ulwandle.
Amen. Glory to God is coming, brother. Amen.
Amen. Uzuko kuThixo kuyeza mzalwana. Kuyeza.
Women will be ladies and men will be gentlemen.
Abafazi bayakuba ngamanenekazi namadoda abe ngamanene. Amen.
When the knowledge of the Lord shall fill the earth and sea and sky.
Xa ulwazi ngenkosi luyakuzalisa ihlabathi nolulwandle nesibhakabhaka.
Oh, my heart is growing crying for that day of sweet release.
Yaye oh, inhliziyo yami iyancwina ilila loo mini yokukhululeka okumnandi.
When our Jesus shall come back to earth again. Amen.
Xa uYesu wethu ayakubuyela emhlabeni kwakhona. Amen.
All right. Now, the millennium then is on.
Kulungile, ngoku imillennium iyakuba ingene ngoko.
That's when the millennium, when the city is to be built.
Ngoko kuxa imillennium, xa isixeko siyakube sakhiwe.
Fourth, I have about 6 more scriptures, but we'll hurry.
Okwesine, ndinamalunga nezibhalo ezithandathu ezizezinye, kodwa sizakukhawulezisa.
Now when we come back, I'll pick up these other scriptures, but just get you a general idea.
Ngoku xa sithe sabuya kwakhona ndizakuthabatha ezinye ezizibhalo kodwa mandinibonise nje imbono ethe gabalala.
Number 5. To seal up the vision and prophecy.
Okwesihlanu utywine umbono nomprofeti yabona?
Yeah, he shall come to seal the vision prophecy.
La angelos yeza kutywina umbono nesiprofeto.
I hate to say this, but some great writer that I was reading about the other day, if he didn't have that messed up. He said what it was, and it's to show how stupid.
Ndikuthile ukukuthetha oku. Kodwa umbhali othile obalulekileyo endanifunda ngaye ngenye imini. Indlela wayeyiphikanise ngayo loo nto, echaza into eyayiyo ngoku kubonisa nje ungabi nangqondo.
Excuse me, I don't mean to. Forgive me, I don't mean to. I really didn't.
Oh, uxolo. Andizimiselanga ukuthetha loo nto. Xolweni, andizimiselanga kuloo nto. Bendingazimiselanga ngenene.
A man without anointing, see?
Hayi indoda engenayo intambiso yabona
The man said you see here that vision and prophecy was always allowed to the Jewish church
La ndoda yathi uyabona apha imibono nesiprofeto yayihleli ivunyelwe kwibandla lamaJuda
And said from Daniel's time on when Daniel comes It meant that they would have no more vision or no more prophecy.
Yase yathi ukusuka kwixesha lika Daniel ukubheka phambili. Xa uDaniel wafikayo, oko kwakuthetha ukuthi abasayikuba safumana mibono nasiprofeto.
That all these things today that they talk about having visions and prophecy was all a thing of the devil. That there was no such a thing as visions and prophecy.
Yathi zonke izinto namhlanje bathetha ngazo ngokungathi banemibono nesiprofeto. Zonke izinto yomtyoli kuba akho nto injengemibono nesiprofeto.
Brother, there was dozens of prophets after Daniel.
Mzalwana kwakho amaqela weshumele nesibini wa prophet emva ko Daniel.
And there was John the Baptist, there was Jesus Christ, there was a prophet to the New Testament.
Yaye kwakho Yohane Mbhaptizi, kwakho kwa uYesu Kristu, kwakho abaprofeti yonke iTestament entsha.
There was visions, there was angels.
Kwakho imibono, kwakho ingelosi.
How in the world can a man say that?
Angathini ukuthetha into enjalo umuntu?
But you see, that was a selfish motive to try to push something over on the people, to make it a little church doctrine, a little petty thing, to become a reality to the people.
Kodwa uyabona loo nto ingenxa yokuzicingela ngento ofuna ukuyenza ukuzama ukunyanzela okuthile kwabanye abantu ukuyenza nje imfundiso encinane yebandla okanye into encinane yokudlala ukuze ibe inene ebantwini.
If the people have not the Holy Ghost, they'll be deceived by it.
Yaye ukuba abantu abanawo umoya oyingcwele bayakulahlekiswa yiloo nto.
Now, let's not take what some man said.
Ngoku masingathabathi into eyathethwa ngumntu othile.
There's not a scripture to prove that.
Ngoku akukho sibhalo sakuyiqonakalalisa loo nto.
So how could I take that?
Ngoko ndingayithabatha kanjani?
Well, let's find out what really is the sealing up.
Kulungile masifumanise ukuba eneneni yintoni ukutywina.
What? He come to do that, to seal up the vision and the prophecy.
Khangela, weza kwenza loo nto ukuza kutywina umbono nesiprofeto.
Now, let's just turn right back to the book of Daniel, where we was at.
Ngoku masityhile phaya emva kwincwadi kaDaniel apho besikhona.
Over in the book of Daniel, we will find out just what it said.
Ngaphaya kwincwadi kaDaniel sizakufumanisa ukuba kuyintoni nakanye oko.
Now, let's turn to Daniel, the 12th chapter.
Ngoku masityhile kuDaniel isahluko seshumi elinesibini.
Now, as we get to Daniel 12,
Ngoku njengokuba sifika kuDaniel isahluko seshumi elinesibini.
How we can begin and read from when you go home, I want you to read the first verse on.
Ngoku singaqalisa sifunde ukusukela wakufika ekhaya ndifuna ukuba ufunde ukusukela kwivesi yokuqala.
Let's just read from the first verse down to the fourth.
Masiqale ukufunda kwivesi yokuqala ukuhla kuya kwesine.
And at that time Michael shall stand, the great prince, which shall stand for the children of thy people.
Ngelo xesha uya kusuka eme uMikayeli, umthetheli omkhulu omele onyana babantu bakowenu.
Now this is at the end time.
Ngoku apha kusekupheleni kwexesha.
And there shall be a time of trouble, such as never was since the nation.
Kuya kubakho ixesha lembandezelo, elingazanga libekho elinjalo kususela kwabakho uhlanga.
That's when the Antichrist, this first seal rider, goes forth when he takes place.
Ngoku kuxa umchasi Kristu, lo mkhweli wetywina lokuqala ephuma xa kusenzeka oko.
Even until this time.
Kude kubele eli xesha.
Not in the time that when Titus took the walls of Jerusalem, that was only at one place.
Ungekho ngexesha uTitus wathabatha indonga zeJerusalem, loo nto yayisenzeka kuphela kwindawo enye.
Watch when this Antichrist, that prince that was to come, watch when he comes.
Khangela xa lo mchasi Kristu le nkosana yayiza kuza, khangela ekuzeni kwayo.
Even to the same time. And at that time thy people shall be delivered, everyone that's found written in the book.
Kude kube nangelo xesha. Ngelo xesha bayakusinda abantu bakowenu bonke abafunyenwe bebhaliwe encwadini.
Amen. Thy people, Israel, shall be written in a book.
Hallelujah. Abantu bakowenu, Israel, uyakubhalwa encwadini.
And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life and some to shame and everlasting contentment.
Kuyakuvuka abaninzi kwabaleleyo luthulini lomhlaba, aba baye ebomini onginaphakade naba baye kwinyumnyezi enginaphakade.
How in the world could that have been when Titus took the walls of Jerusalem?
Kungathini kuba kube kwakungexesha lika Titus lokuthabatha kwakhe indonga zeJerusalem?
How could it have been?
Kwakunokuba kwakungoko njani?
It couldn't be.
Akunakuba kwakungoko.
See, he's speaking of the end time at the resurrection.
Yabona uthetha ngesiphelo sexesha eluvukweni.
Is that right?
Ingaba kunjalo?
Now, and they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn away that turn many to righteousness, the stars forever.
Ngoku abo ke banengqiqo bayakukhazimla njengokukhazimla kwesibhakabhaka nabajikela abaninzi nabajikela abaninzi ebulungiseni kwenkwezi ngonaphakade.
Listen, here is the real true stealing.
Pula pula, kuwo oko kwenene ukutywina kwenyaniso.
But thou, Daniel, shut up the words and seal the book even to the time of the end.
Wena ke Danieli wabhalele amazwi la uyitywine incwadi kude kube lixesha lokuphela.
What is it?
Yintoni leyo?
Oh, hallelujah. Do you see it, class?
Oh, hallelujah. Niyaibona bafundi.
This revelation of Jesus Christ and of his power, of his coming, of the end time was sealed up until this time.
Esi sithilelo sika Yesu Kristu nesamandla akhe okuza kwakhe sesiphelo sexesha satywina kwade kwaleli xesha.
That's what he came to do.
Amen.
Nanto into ezele ukwenza yona.
It's hidden from the scholars.
Ifihliwe kwizifundiswa.
No wonder they want to pass sealing it up back under the old prophets and everything way back.
Akumangalisi ukuba baye bafuna ukubhekiselela ukuyitywina ngapha ekubeni kungabikho baprofeti nayo yonke enye into yakudala kakhulu.
It won't hold water.
Ayinakubana sihlahla.
But the vision, this vision has been sealed right here now. And that's where I'm placing my faith that God will reveal them 70 weeks.
Amen.
Kodwa umbono lombono ubutyine kwade kwalapha kanye ngoku yaye naku apho ndilibeke khona ukholo lwam ukuze uThixo azityhile eziveki zimashumi asixhenxe. Wavalele wathi kude kube lixesha lokuphela.
Hold up the words and seal the book. Until the end time.
Wavalele amazwi uyityine incwadi kude kube lixesha lokuphela.
What do you do to seal up the vision and the prophecy?
When Zantoni ukwina umbono nesprofeto.
Daniel had prophesied these things.
UDaniel wayeziprofetile ezinto.
He saw in a vision.
Wayezibone embonweni.
And the angel come down to seal the vision and to seal the prophecy.
Yaza ingelosi yehla ukuzokwina umbono nokuzokwina isprofeto.
They can read it but can't understand it. Until the end time.
Bangana kokufunda kodwa abana kuyiqonda kude kube lixesha lokuphela.
In time, what is the end time?
Ixesha lokuphela yintoni ixesha lokuphela?
The end of the 70th week when that priest Antichrist will be revealed at this time making himself God.
Sisiphelo seveki yamashumi asixhenxe xa lo nkosana umchasi Kristu ayakutyhilwa ngeli xesha ezenza uThixo.
How do we know this is sealed up to the time?
Sazinjani kuba oku kutywine kwade kwaleli xesha?
Daniel just got through. This is the last chapter of Daniel.
UDaniel usandula ukuphela. Esi sahluko sokugqibela sikaDaniel.
Mr. Simpson told me this afternoon.
UDade Simpson undixele ngalenjikalanga.
She said, Brother Benham, I read the entire book of Daniel. I just didn't know more when I stopped, got through than I did when I started.
Wathi mzana uBranham ndiyifunde yonke incwadi kaDaniel. Andazi into ayithe qhathe ekuphezeni kwam ndakugqiba. Kunokuba bendisazi ekuqaliseni kwam.
Here it is, Sister Simpson, if you're here tonight.
Yiyo le Tata Simpson ukuba ukho apha ngokuhlwanje.
I believe I see her sitting over there.
Ndiyakholwa ndibona yena ehleli phaya.
I never said nothing in the trailer. I held my peace because I thought maybe I'd get to it.
Andikhange ndithethe kwanto enqweleni. Ndiye ndathula kuba bendicinga ukuba mhlawumbi ndinganokufikelela kuyo.
But the vision that Daniel had saw down there by the river was sealed up until the end time.
Kodwa umbono obonayo uDaniel ezantsi ngasemlanjeni wayitywinwa kude kube lixesha lokuphela.
Let me just go ahead and read it here. See?
Oh, mandikhwele phambili nje ndifunde apha. Yabona?
But thou, Daniel, shut up the words and seal the book, even to the end time.
Ke wena Daniel wavalele amazwi uyitywine incwadi kude kube lixesha lokuphela.
Many shall run to and fro and knowledge shall increase.
Baninza baya kuyiphengulula kwandiswe ukwazi.
And I, Daniel, looked and behold there stood two, one on one side of the river and one on the other side of the bank of the river.
Mna Daniel ndakhangela kwaye ndabona nabo bemi ababini omnye ngeneno ngaseludinini lomlambo omnye ngaphesha ngaseludinini lomlambo.
And one said to the man clothed in linen which was upon the waters of the river, how long shall it be to the end of these wonders?
Wathi omnye kwindoda leyo yambethe ilinene emhlophe ebiphezu kwamanzi omlambo Kodwa kube nini na ukuphela kwezinto zibalulekileyo.
Now listen.
Ngokuphulaphula.
And I heard the man clothed in linen, which is up on the waters of the river.
Ndeva indoda eyambethe ilinen emhlophe ebiphezu kwamanzi omlambo.
When he held up his right hand and his left hand to heaven and swear by him that lived forever and ever, that it shall be for a time, time and a half time.
Yasiphakamisela ezulwini isandla sayo sokunene nesokhohlo sayo, yafunga ohleli ngonaphakade isithi, kuya kuba sexesheni, emaxesheni amabini amisweyo nasesiqingatheni sexesha.
Now we get right exactly.
Ngoku sifumana kanye kanye ngokuchanekileyo.
Time, time and a half time.
Ixesha, ixesha nesiqingatha sexesha.
Are you watching when you get in Daniel 70 weeks, how that comes out?
Ngoku uzukhangele sakungena kwiveki ezimashumi asixhenxe zikaDaniel ukuba iphuma njani na loo nto.
That's when the mystery is going to be revealed. All right.
Kungoko xa imfihlelo iyakutyhilwa. Kulungile.
Time, time and a half time.
Ixesha, ixesha nesiqingatha sexesha.
And when he, personal pronoun now, the Antichrist.
Uyakuphelisa I yena isimelabizo somntu ngoku umchasi Christ.
Shall accomplish to scatter the power of the holy people.
Uyakuphelisa ukuhlekezwa kwabantu bakowenu abangcwele.
That's when he breaks his covenant in the middle of the week.
Ngoku xa isaphula umnqophiso wakhe embindini weveki.
All these things shall be fulfilled.
Amen.
Amen.
Zonke ezo zinto ziyakupheliswa. Amen.
And I heard but I understood not.
Mna ke ndeva andaqonda.
Then said I, O Lord, what shall be the end of these things?
Ndathi, O Nkosi, yeyiphina eyokuphela kwezi zinto.
And he said, go your way, Daniel, for the words are closed up and sealed until the time of the...
Yathi, hamba, Daniel. Kuba amazwi ayakuvalelwa atywinwe kude kube lixesha loku.
Oh, don't you forget that.
Oh, ungakhe uyilibale loo nto.
Until the time of the end.
Kude kube lixesha lokuphela.
Many shall be purified and made white and tried, but the wicked shall do wickedly.
Abaninzi bayokuzenza nyulu, bazenze mhlophe, banyibilikiswe, ke abangendawo bayakwenza okungendawo.
And none of the wicked shall understand, but the wise shall understand.
Abangendawo bonke abayikukuqonda oko kodwa abanengqiqo bayakukuqonda.
The end time message shall reveal it to the last church age.
Umyalezo wexesha lokugqibela uyakukutyhila oko isigaba sokugqibela sebandla.
Hallelujah.
There you are.
Uzuko. Whoa. Nanso ke.
Oh, my, shake me to think of
hallelujah.
Oh, Bethu, kuyandishukumisa ukucinga ngaloo nto.
The mystery. The things that the church will bastardize and say, it's nonsense.
Imfihlelo. Izinto ayibandla lehlabathi eliphosa amehlo alokuzo lizelithi yimfeketho.
The mystery of who Jesus Christ was.
Imfihlelo yokuba wayengubani na uYesu Christu.
Not a third person. Not the second person, not the third person, but the person.
Of God.
Ingeso sikuse sithathu. Ingeso sikuse sibini. Ingeso sikuse sithathu. Koko isiqu sikaThixo.
All these other mysteries of God will be revealed because it's wrote here in this book and be revealed to the end time generation.
Zonke ezinye ezimfihlelo zikaThixo ziyakutyhilwa. Ngokwakubhaliwe apha kule ncwadi yaye ziyakutyhilwa kwisizukulwane sexesha lokugqibela.
They can no more sit in seminaries and schools and denominations that the Jews can see Jesus being the Messiah.
Abanakuyibona kumaziko emfundo nasezikolweni nakumahlelo emvaba kanye njengoba amaJuda engena kumbona uYesu ukuba ungumesiya.
No wonder they kind of think you're crazy.
Akumangalisi ukuba bazame ukucinga ukuba niphambene.
No wonder they think you're foolish.
Akumangalisi ukuba bacinge ukuba usisidenge.
No wonder they can't understand why you don't cluck up with them.
Akumangalisi ukuba bangabi nakuqonda ukuba kuthena ungakokozi kunye nabo nje.
Because there's a power and a vision behind it. A word of God that's been revealed to give the person order for the rapture and the going home.
Ngokuba kwamandla nambono ikhasayo ilizwi likaThixo elityhiliweyo ukubeka ibandla kulungelelwano lungisela uxilo nokuya ekhaya.
Yes. Many shall run to and fro and knowledge shall increase. Certainly.
Ewe, Baninzi abayikuyiphengulwa kwandise ukwazi ngokuqinisekileyo.
Now, what is another thing that we've been on?
Ngoku, yintoni enye into eyakwaziwa?
Look at today at the churches.
Khangela namhlanje emabandleni.
Here it is, I hope it don't hurt, but I got to tell it.
Yole, ndiyathemba andikhubekisi, kodwa ndimele ukuyichaza.
Making, in that day there will be an antichrist rise.
Ukwenza, ngalo mhla kuyakubakho umchasi Kristu oyakuvela.
Now remember, when we get in the field, that antichrist rides right out on the field.
Ngoku khumbula sakufika kumatywina, apho umchasi Kristu aphalisa kanye kuwo onke lo matywina.
Daniel spoke of it, you're the prince that would come.
UDaniel wathetha ngaloo nto apha ukumkani oyakuza.
He would be cut off. Jesus would, to make reconciliations for the people.
Uya kunganyulwa, uYesu uya kwenziwa njalo, ukuze enze isicamakushelo ngenxa yabantu.
But that prince that would stand up, that would cause the abomination to make desolation, that was Rome through Titus.
Kodwa lo nkosana ukumkani oyakuma, oyakubangela isikizi lesiphanziso, yayiRoma ngoTitus leyo.
And this time it's a prince coming out of Rome who'll do it.
Yaye ngelixesha ngukumkani oselula oza ephuma eRoma uyakwenza loo nto.
And he will be revealed in the last days.
Yaye uyakutyhilwa ngomhla wokugqibela.
Now listen, making himself God as the Holy Ghost warns us in 2 Thessalonians, the second...
Ngoku phulaphula ezenza uThixo njengokuba umoya oyingcwele esiyala kumaTesalonika esibini esesibini.
Let's just go to it. 2 Thessalonians.
Make siye kuyo amaTesalonika esibini.
Then you'll have not my word, but God's word.
Ngoko uya kuba nelizwi elingelilo elam koko ililizwi likaThixo.
2 Thessalonians, the second chapter, and the 12th verse.
AmaTesalonika esibini, isahluko sesibini, nevesi yeshumi elinesibini.
Let's see, 2 Thessalonians, the second chapter, and the 12th verse.
Masibone AmaTesalonika esibini, isahluko sesibini, nevesi yeshumi elinesibini.
Let's see. Let's begin above that. The 7th verse.
Masibone, masikale ngentla kwalo ndawo. Ivesi yesixhenxe.
For the mystery of iniquity has already worked.
Kuba imfihlelo yokuchasana nomthetho iselisebenza.
This is Paul speaking to the Holy Ghost.
NguPaulos lo uthethayo ngomoya oyingcwele.
Only he whom now let us will let until he be taken out of the way.
Kodwa kulindwe ade obambezelayo ngoku asuswe kanye.
Who is he here? Does anybody know? The Holy Ghost. Yeah. He that led us.
Kubani ulo apa. Ingaba ukho umuntu owaziyo. Ngumoya oyingcwele lo ubambezelayo.
And when shall that wicked one be revealed?
Andule nini ukutyhileka ongena mthetho.
When just at the time the Holy Ghost is being taken out, which is fixed to leave right now.
Nini kanye ngexesha umoya oyingcwele eyakususwa. Doleyo sele lungele ukufuduka khona ngoku.
What he leaving for?
Ufudukela ntoni yena?
Taking the church with him.
Ukuthabatha ibandla kunye naye.
Revealed.
Ityhiliwe.
Paul speaking under the inspiration.
KuPaulos othethayo ephantsi kwempefumlelo.
Whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth and shall destroy with the brightness of his coming.
Lo iyakumtshisa inkosi ngomoya womlomo wayo, imbhangise ngokubonakala kokufika kwayo.
The wicked one, of course.
Onge ndawo kakade.
Even him whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders.
Kwalo ukufika kungokusebenza kuka Satana, ngayo imisebenzi yonke yamandla nemiqondiso nezimangazo zobuxoki.
We are the greatest church. We have this, we have this.
Silelona bandla likhulu sinoku.
All of you consolidate together, see?
Nonke manyanani, yabona?
We are the greatest. Lying wonders.
Silelona likhulu izimangazo zobuxoki.
And with all of unrighteousness in them that perish because they receive not all the love of the truth that they might be saved.
Nangako ukulukuhla konke kokungalungisi kwabo bathabalalayo ngenxa yenokuba bengakwamkelanga ukuyithanda inyaniso ukuze basindiswe.
And for this cause God has sent them strong delusion that they should believe a lie. Should believe a lie.
Nangenxa yoko uThixo uyakubathumela ulahlekiso olusebenza ngamandla ukuze bakholwe bubuxoki.
And that they might be damned who believe not the truth but has pleasure in unrighteousness.
Ukuze bagwetywe bonke abangakholwanga iyo inyaniso basuka bakholiswa bubo ukungalungisi.
Yeah, get it.
Niyayifumana?
Oh, man.
Oh, Bethu.
Now, Paul speaking, the time when the seal of God is being made known.
Ngoku Paulo sothethayo lixesha eliya kuthi itywina likaThixo laziswe.
His spirit, his name, his grace, all these other great mysteries is going forth now, planned for his church to go in the rapture. The outpouring of the Holy Ghost has done this.
Umoya wakhe, igama lakhe, ubabalo lwakhe, zonke ezinye ezimfihlelo ziqhubeka khona ngoku. Amacebo okuba ibandla lakhe lingene kuqhilo. Ukuthululwa komoya oyingcwele kuko okwenze le nto.
That's what he's done in the last days.
Nanto into ayenzileyo kwimihla yokugqibela.
Now, let's see. Have we got time for this last one?
Amen.
Ngoku masibone, ingaba sinalo ixesha laleyo yokugqibela.
The sixth, anoint the Most High.
Esithandathu, ukuthanjiswa koyinganga.
Oh, my. Here's the one.
Oh, Bethu, nanzi eyona yona.
The last thing he is to do is to what?
Into yokugqibela ayakuyenza kukwenza ntoni.
Now let's just go back over in Daniel, find out what all he's to do, right here.
Ngoku masibuyele nje emva ngapha kuDaniel, sifumanise ukuba yintoni na iyonke ayakuyenza kuyo le ndawo.
70 a week.
Iveki ezimashumi asixhenxe.
What's to be accomplished this time? All right.
Yintoni eyakuzalisekwa ngeli xesha? Kulungile.
Are determined upon thy people and thy holy city to finish transgressions.
Miselwe abantu bako wenu nomzi wako wenu ongcwele ukuba sithintelwe isirheqo.
Transgressions of the people.
Isirheqo zabantu.
To make an end of sin.
Sitywinwe izono.
For the people.
Zabantu.
And to make reconciliation for their iniquity.
Bukanya kushelwe ubugwenxa.
And to bring in everlasting righteousness.
Kuziswe ubulungisa obungunaphakade.
For the Jews.
Kumajuda.
And to seal up the vision of prophecy.
Utywine umbono nomprofeti.
To the time of the end.
Kude kube lixesha lokuphela.
And to anoint the most holy.
Ithanjiswe ingcwele kangcwele.
That's the sixfold reason of his coming.
Naso isizathu esintlahlu ntandathu sokuza kwakhe.
Now to anoint the most holy.
Ngoku ukuthanjiswa kwengcwele kangcwele.
Now this may be a little bit strange for just a minute, for many of you teachers, but I just hold it just for a minute. And see how it comes out.
Ngoku le nto isenokungaqheleki kancinane okomzuzu nje kwabaninzi benu bafundisi. Kodwa ngoku ibambeni nje okomzuzu nibone ukuba iphuma kanjani na.
This is the anointing, not of a man. Jesus is already anointed. Is that right?
Le intambiso, hayi umntu, uYesu sele ethanjiswe kade. Ngaba kunjalo?
The book of Acts said that God anointed Jesus with the Holy Ghost. He went around doing good and healing the sick and so forth.
Incwadi yezenzo ithilo ukuthi uThixo amthambisa uYesu ngomoya oyingcwele wajikeleza esenza ubulungisa ephilisa abagulayo njalo njalo.
Jesus is already, he is Messiah, and Messiah means the anointed one. Is that right?
UYesu sele njalo kakade ungumesiya yaye umesiya uthetha ongumthanjiswa ingaba kunjalo?
But here at the end time he is to anoint the most holy.
Kodwa apha ekupheleni kwexesha uza kuthambisa oyingcwele kangcwele.
What is the most holy?
Yintoni oyingcwele kangcwele?
So my way of seeing it, which I believe I can prove it by the scripture, is to anoint the most holy, which will be the tabernacle that will be used during the millennium.
Kweyam indlela okuyibona endikholwa ukuba ndinokuyiqondakalalisa ngesibhalo kukuthambisa oyingcwele kangcwele oyakuba ngumnquba oyakusetyenziswa kwimillennium.
Now let's see why I get it.
Ngoku phulaphula ubone ukuba ndiyifumana njani na.
Described in Ezekiel, the 43rd chapter, first and sixth verse.
Icaciswe kuHezekile isahluko sesine, hayi ndithetha isahluko samashumi amane anesithathu, eyokuqala nesithandathu ivesi.
Let's go back to Ezekiel and find out how he pictures in the millennium how they will anoint the.
Masibuyele emva kuHezekile sifumanise ukuba uyizoba njani imillennium uphumulo lweminyaka yeluwaka, ukuba baya kuyithambisa njani na i.
Ezekiel 43, let's just read a little bit here now and see what he's going to do in this millennium.
Kwezekile amashumana nesithathu yaye masifunde nje kancinane apha ngoku sibone ukuba uyakwenza ntoni na kule millennium intambiso.
Ezekiel 43. All right. And now let's begin with the first to the sixth verse.
Kwezekile amashumi amane anesithathu kulungile. Ke ngoku masiqale ngeyokuqala ukuya kwesithandathu ivesi.
You read the whole thing, you have to get home, of course. You just put it down. Ezekiel 43.
Ungayifunda yonke loo nto wakufika ekhaya kakade. wena uyibhalayo uyezekile amashumi amane anesithathu.
Afterwards, now what?
Emva koko ngokukhangela.
Description of the temple that is to be built in the millennium.
Ingcaciso yetempile eyakwakhiwa kwimillennium.
Anyone, any reader that knows that from Ezekiel, the 40th chapter, until about the 44th chapter, is nothing in the world but the millennium temple being erected on earth. Anyone knows that.
Ngoku nabanana uphi na umfundo waziyo ukuba ukusuka kwisahluko samashumi amane sikaezekile kude kube sisahluko samashumi amane anesine akukho nto yenye ingeyiyo itempile yemillennium isakhiwa emhlabeni nabana uyayazi loo nto yabona xa ukuqaqa olu benkosi buya kuzalisa nokunjalo njalo.
Now we're going to describe the temple in the 43rd chapter and the first to the 6th verse.
Ngoku siza kucacisa nje itempile kwisahluko samashumi amane anesithathu nomqolo wokuqala ukuya kwesithandathu.
After he brought me to the gate, even the gate that looked towards the east.
Wandisa esangweni, esangweni elibheke endleleni yase Mpumalanga.
And behold, the glory of God of Israel came from the way of the east.
Nabo ke uqaqawuli bo Thixo kaIsrayeli buvela ngendlela yangase Mpumalanga.
And the voice was like the voice of many waters.
Isandi sabo sinjengesandi samanzi amaninzi.
And the earth shined with the glory.
Ihlabathi lakhanya bubuqaqawuli bakhe.
And it was according to the appearance of the vision which I saw.
Imbonakalo ke ndayibonayo kubonakala kwayo yayinjengembonakalo leya ndayibonayo.
Even according to the visions that I saw when I came to destroy the city.
Leya ndayibonayo kuya konakalisa kwam umzi.
And the vision was like unto the vision that I saw by the river. And I fell upon my face.
Kwakukhona embonakalo ezinjengembonakalo endazibonayo emlanjeni oyikhebhare ndawa ke ngobuso.
And the glory of the Lord, the glory of the Lord came into the house by the way of the gate whose prospect is towards the east.
Ubuqaqawuli bukaYehova, ubuqaqawuli bukaYehova beza endlwini ngendlela yesango elibheke empumalanga.
So the Spirit took me up and brought me into the inner court, and behold, the glory of the Lord filled the house.
Umoya wandifukula wandisa endlelezweni ephakathi nabo ke uqaqalo kaYehova buyizalisile indlu le.
And I heard him speak unto me out of the house, and the man stood by me.
Ndeva othetha kum esendlwini le kwabakho ke umntu omi ecaleni kwam.
Anointing that temple for the millennial reign.
Ethambisa, ethambisa la tempile elungisela ulawulo lweminyaka eliwaka yophumla.
Now note, in Leviticus, that was dedicated in Leviticus.
Ngoku qaphela kwiLevitikusi, ngoku khangela indlela eyinikezelwa ngayo kwiLevitikusi.
Now if we go back to Leviticus, we find out that Moses anointed the temple.
Ngoku kuba sibuyela emva kwiLevitikusi, sifumanisa ukuba uMoses nguye owayethambisa itempile.
Let's just go back while we're at it. We got that much time.
Masibuyele emva ngelithuba sikuyo sinexesha elingako noko.
And let's go back to Leviticus and find out when Moses anointed the temple. Leviticus the 8th chapter.
Masibuyele emva kwiLevitikusi sifumanise ngethuba uMoses wayethambisa itempile kwiLevitikusi sahluko sesibhoso.
Oh, I just love to compare these scriptures to scriptures.
Oh, ndiyakuthanda nje ukuzithelekisa ezibalo nezibalo.
Don't you love it?
Anikuthandi nina?
And then you just got an idea of what we're looking for and what we're doing.
Ukuze ke nifumane nje intwana yoko sikhangele kuko noko sikwenzayo.
Now, any of you realizes that we just use the scripture now and then on it.
Ngoku nabanakuni uyaqonda kuba sisebenzisa nje isibhalo siphindaphinde kuso.
Now, the 8th chapter of Leviticus.
Ngoku isahluko sesibhozo seLevitikusi.
Now, I've got marked down here the 10th verse.
Kwaye ndinokubhalweyo apha umqolo weshumi.
Note Leviticus 8 and 10. Let's see.
Ngoku iLevitikusi isibhozo neyeshumi. Masibone.
And Moses took the anointing oil and poured anointing oil and anointed the tabernacle and all that was therein and sanctified them.
Wayithabatha uMoses ioli yokuthambisa, wagalela ioli yokuthambisa, wawuthambisa umnquba neento zonke ezikuwo wazingcwalisa.
And sprinkled thereof upon the altar 7 times.
Wafefa ngenxalenye yayo esibingelelweni izihlandlo zosixhenxe.
Nor the altar and all the vessels, both the laver and his foot to the
to sanctify them.
Wasithambisa isibingelelo nempahla yaso yonke noyemayema lwesitya sokuhlambela noseko lwalo ukuba zingcwaliswe ezo zinto.
And he poured anointing oil upon Aaron's head and anointed him to sanctify him.
Wagalela inxalenye ye-oli yokuthambisa ku-Aaron entloko wamthambisa ukuba amngcwalise.
Moses in the wilderness sanctifying or anointing the tabernacle of worship for the children of Israel when they were in their journey. It was anointed.
UMoses entlango engcwalisa okanye engcwalisa umnquba wokunqula wabantwana bakwaIsrayeli xa babekuhambo lwabo wawuthanjiswa.
Now in 2 Chronicles, turn over and we'll see the dedication that when the Holy Spirit took his seat at the tabernacle, and watch what's taking place now.
Ngoku kwisikronike zesibini tyhila apho size sibone ukunikezelwa kwaxa umoya oyingcwele wahlala kwindawo yakhe emnqubeni uze ukhangele kuba kwenzeka ntoni nangoku.
In 2 Chronicles, the 5th chapter, and let's begin at the 13th verse.
Kwisikronike zesibini isahluko sesihlanu masiqale kumqolo weshumi elinesithathu.
2 Chronicles, the 5th chapter, and begin at the 13th verse.
Isikronike zesibini isahluko sesihlanu siqale ngomqolo weshumi elinesithathu.
And it came to pass, as the trumpets and the singers were to make one sound to be heard, the praising and thanksgiving of the Lord.
Kwathi ke abavutheli bamaxilongo nemvumi bavakalisa njengamntumnye ngazwinye bedumisa bebulela kuYehova.
And when they lifted up their voices with the trumpets and the cymbals and the instruments of music and praising the Lord and singing.
Bathi ke bakuphakamisa ilizwi ngamaxilongo nangamacangwe nangempahla zokuvuma nangokumdumisa uYehova.
For he is good and his mercies endureth forever.
Besithi ulungile inceba yakhe nginaphakade.
That then the house was filled with a cloud, even the house of the Lord.
Yesuka indlu yazala lilifu ilifu lendlu kaYehova.
So that the priest could not stand to minister by reasons of the cloud, for the glory of the Lord had filled the house of God.
Ababingelele ababinakuma ababingelele abanabinakuma balungiselele ngenxa yelifu ngokuba ubuqaqala bukaYehova bayizalisa indlu kaThixo.
God came into the sanctuary that was to be anointed and was given over to him for the people to come to worship.
UThixo wangena kwindawo yokuhlangana engcwele eyayiza kuthanjiswa yazi yanikezelwa kuye ukuze abantu baze kunqula kuyo.
So to anoint not the holy place, but to anoint the most holy place.
Ngoko kukuthambisa hayi engcwele yakho indawo, koko kuthambisa ingcwele kangcwele indawo.
And we notice that New Jerusalem is the most holy place.
Kwaye siyaqaphela kuba iJerusalem iyengcwele kangcwele indawo.
And the anointing will be upon the New Jerusalem.
Amen.
That descends from God out of heaven prepared as a bride adorned for her husband.
Kwaye intambiso iya kuba phezu kweJerusalem entsha ehla ivela kuThixo iphuma ezulwini ilungiswe ngomtshakazi ezilungiselele umyeni wakhe.
The anointing will be upon them.
Intambiso iya kugalelwa phezu kwabo.
Now, when Zerubbabel dedicated his temple after it was rebuilt,
ngoku xa uZerubbabel wanikezela itemple yakhe ekubeni yeyakhiwe ngokutsha,
it was not anointed again because it was already been anointed and been torn down. It was just instructed again.
Yayingazange ithanjiswe kwakhona ngokuba yayisele ithanjisiwe kakade yaze yanyathelwa phansi yaze yaphinda yakhiwa nje kwakhona.
The destruction had come to it.
Ukudilizwa okwakuthe kwayifikela.
It had been instructed again and put up so there was no anointing of it anymore.
Yaphinda yondelelaniswa kwakhona yamiswa ngoko kwakungekho ntambiso kuyo kwakhona.
When it was one time anointed, that carried on through and goes on till this very time.
Yakuba ithanjisiwe ngaxesha lithile leyo yaqhubela phambili yaye isaqhubela phambili kude kube nangeli xesha.
But when God sets up the millennium tabernacle, he will anoint the most holy.
Kodwa xa uThixo emisa umnquba wemillennium uyakuthambisa ingcwele kangcwele.
Not that holy, but the most holy.
Hayi oyingcwele wakho koko ingcwele kangcwele.
But when the king takes his throne for 1,000 years, glory.
Kodwa xa ukumkani ethabatha itrone yakhe isithuba sewaka leminyaka uzuko.
He's over now.
Kuphelile ngaye.
Anointing of the Most Holy will be the last thing take place.
Ukuthanjiswa kwengcwele kangcwele kuya kuba into yokugqibela iyakwenzeka.
When the tabernacle is erected, the resurrection has come. The Jews has returned.
Xa unquba wakhiwe, ukwakhiwa ngokutsha kufikile, amaJuda abuyile.
Christ and his bride has come. The Jews 144,000 are sealed. The millennium has taken place.
UKristu nomthakazi wakhe bafikile. iJuda ikhulu elinamashumi amane lamawaka litywiniwe. Imillennium mphumulo weminyaka eliwaka lwenzekile.
There will be an anointing when the most holy place will be anointed.
Kuya kubakho ukuthanjiswa xa eyona ndawo ingcwele iya kuba ithanjiswa.
The holy, holies of holies and the most holy.
Ingcwele, ingcwele yengcwele neyona ingcwele.
When the most holy place is the sanctuary where God lived between the cherubims.
Ngoko eyona ndawo ingcwele indawo engcwele yokunqula apho uThixo ehlala khona phakathi kwekherubi.
And this time Christ will sit in the most holy place with the anointing upon him.
Kwaye ngeli xesha uKristu uyakuhlala kweyona ndawo ingcwele enentambiso phezu kwakhe.
And there will need no sun there, for the Lamb is the midst of the city shall be the light.
Kwaye abasayi kuswela langa apho kuba imvana esazulini somzi iya kuba kukukhanya.
The sun will never go down in that city as the Uncle Jim used to say.
Ilanga alisayi kutshona kweso sixeko njengokuba wayedla ngokutsho utata uJim omdala.
And it never will, because Christ will be that light, the anointed one.
Akusayi kuba njalo ngokuba uKristu uya kuba kukukhanya lowo uthanjisiweyo.
And the king will come and take his throne for 1,000 years to reign.
Aze ukumkani eze ahlale etroneni yakhe iwaka leminyaka elawula.
Jeremiah 3:12-18 inclusive. Let's read it.
UJeremiah esesithathu ishumele lesibini kuya kushumele lesibhozo sidibene masifunde.
Over in Jeremiah, the 18th chapter. I believe you know the 12th chapter, pardon me.
Ngapha uJeremiah isahluko sishumele lesibhozo ndiyakholwa. Hayi, isahluko sishumele lesibini uxolo.
The 12th chapter of Jeremiah. And let's begin with Jeremiah 3, pardon me.
Isahluko sishumele lesibini sika Jeremiah size siqale nge uJeremiah isithathu uxolo.
Jeremiah 3, I've written down here where
uJeremiah isithathu ndibhale apha.
While studying the Holy Spirit, moving me just from place to place, I just jotted these down the best I could.
Apho ngelithuba bendifundisisa umoya engcwele ndiqhubela nje kwindawo ukuya kwenye ndasuka nje ndazibhala ngokona kungcono endinako.
Jeremiah 3 and then 12-18 inclusive. Let's read it.
UJeremiah isithathu ukuze ke ibe yeshumi elinesibini ukuya kweshumi elinesibhozo sidibene masiyifunde.
Go and proclaim these words towards the north and say, return thou backslidden Israel, saith the Lord.
Yiya umemeze lamazwi entla uthi, buya phambakazi Israyeli, utsho Yehova.
And I will not cause my anger to fall upon you, for I am merciful, saith the Lord, and I will not keep anger forever.
Andiyukubusanganisa ubuso bam kuni ngokuba ndinenceba, utsho Yehova, andiyukuba nanqala ngona phakade.
Only acknowledge thine iniquity, that thou hast transgressed against the Lord thy God.
Uvume kodwa ubugwenxa bakho ngokuba urheqile kuYehova uThixo wakho.
And hast scattered thy ways to the stranger under every green tree.
Waziphangalalisa indlela zakho kwabasemzini ngaphansi kwayo yonke imithi eluhlaza.
That's what they've done from east, west, every nation. See?
Nanso into abayenzayo ukusuka empuma entshona kuso sonke isizwe. Yabona?
And ye have not obeyed the voice. My voice, saith the Lord.
Ke ilizwi analipula-pula ilizwi lam utsho Yehova.
Turn. Listen to this.
Buya. Pula-pula koku.
Turn, O backslidden children, saith the Lord, for I am M-A-R-R-I-D. I am married unto you.
Uyani, nyana banga mapamba utsho Yehova. Ngokuba ndinizekile mna, Z-E-K-I-L-E, ndinizekile mna.
Our eyes were blinded because I give the Gentiles a chance.
Ametho aba empanyekisiwe ngokuba ndinike inhlanga ithuba.
But you return, for I am married unto you, and I will take you one of a city and two of a family.
Kodwa buyani ngokuba ndinitshatile ndiyakulithabatha abe mnye emzini baye babini kubizalwane.
Not all that calls themselves Jews will go in, but that elected group will go in.
Asingabo bonke abazibiza ngokuba bangamaJuda abayakungena koko lela qela linyuliweyo eliyakungena.
That little Benjamin that come up down there before Joseph.
La Benjamin mncinane wenyukayo waya phaya phambi kweYosefu.
That group from out of every nation, one out of the city and out of the family.
Ela qela liphuma kwisizwe ngasinye abe mnye kwisixeko nophuma kwizalwane.
And I will bring you to Zion.
Ndini zise eZion.
And I will give you a pasture according to thy heart, which shall feed you with knowledge and understanding.
Ndini nike abalusi abangantliziyo yam banaluse ngokwazi nangengqiqo.
And it shall come to pass, when you be multiplied and increased in the land in those days, saith the Lord.
Kothi xa nithe nanda naqhama ezweni ngaloo mihla, utsho uYehova.
They shall say no more, the ark or the covenant of the Lord.
Bangabisathi itye yomnqophiso kaYehova.
Neither shall it come to mind, neither shall they remember it.
Ingathi qatha enhliziyweni, ingakhunjulwa ngabo.
Neither shall they visit it, neither shall it be done anymore.
Ingafuneki, ingabuye yenziwe.
At that time they shall call Jerusalem the throne of the Lord.
Ngelo xesha iYerusalem kuyakuthiwa yitrone kaYehova.
As he'll be there, see?
Njengoba yakube lapho, yabon?
And all the nations shall gather, hallelujah, unto it.
Zikhondelane zonke intlanga, hallelujah.
And the name of the Lord to Jerusalem.
Ngenxa yegama likaYehova eliseYerusalem.
Neither shall they walk anymore after their own imaginations and the evil of their hearts.
Ingabisalandela ubungqola benhliziyo embi.
That's the next city of the anointed.
Ngoko kuxa isixeko siyakuthanjiswa.
That's when the new Jerusalem will be anointed.
Kuxa iYerusalem entsha iyakube ithanjiswa.
All the nations of the city.
Yaye zonke izizwe zeso sixeko.
Over in Revelation, the 22nd chapter, it says the gate shall not be closed by night, cause there'll be no night there.
Kapa yakwizityhilo esahlukahlukanisa nesibini ithe amasango akasayi kuvalwa ebusuku kuba akusayi kubakho busuku apho.
And all the kings of the earth shall bring their honor and glory into this city.
Yaye bonke okumkani bomhlaba bayakuzisa imbeko nozuko kwesi sixeko.
Its walls will be jasper and sardis stone, 12 mare stones.
Indonga zaso ziyakuba yaspa nelitye lesardis, indide ezilishumi elinesibini zamatye.
And 12 gates shall be one solid pearl, on each gate.
Namasango alishumi elinesibini ayakuba iperle enye engqingqwa inye kwisango ngalinye.
There shall be no need of the candle in there.
Akusayi kubakho mfuneko yakukhandlela apho.
There will be no more sunlight, for the land that's in the midst of the city shall be the light.
Akusayi kubasa bakho kukhanya kwelanga kuba imvane esazulini sesixeko eso iyakuba kukukhanya.
And he shall lead his people in the everlasting life.
Yaye iyakubakhokela abantu bayo ibase ebomini obungunaphakade.
There will be two trees standing, one on the either side of the river, and they are the healing of the nation.
Kuyakubakho imithi emibini emi apho omnye kwicala ngalinye lomlambo yona ibe yokuphilisa isizwe.
That's that anointed one never comes.
Ngulowo uthanjisiweyo uyakuza lowo.
The holy city descending from God out of heaven, coming to the earth.
Isixeko esingcwele sisihla sivela kuThixo siphuma ezulwini sisiza emhlabeni.
Let's take now what will take place during that time.
Masithathe ngoku okuya kwenzeka ngelo xesha.
Oh, do you love it?
Amen.
Oh, niyayithanda.
Let's turn to Isaiah 65, just a minute.
Masityhile kwiIsaya 65 umzuzu nje.
Just too good to skip by, just too good to leave.
Ilunge kakhulu asinakuyitsiba siyidlule into elunge kakhulu kuba singade siyishiye.
Might be a little hot, but let's just keep moving.
Kusenokuba kushushu kancinane kodwa masiqhubele nje njalo.
Isaiah 65. Listen what will take place during that time.
Uyisaya 65 phulaphula koko kuya kwenzeka ngelo xesha.
And just ask yourself, sinner friend, if you could afford to miss this.
Uzibuze nje mhlobo ngumoni ukuba ungakumelana ukuphoswa yiloo nto.
Isaiah 65, let's begin with about the 17th verse.
Isaiah 65 masikale malunga nevesi ye-17.
Listen, everybody close now.
Phulaphulani wonke umntu kakuhle ngoku.
This is during the time of the millennium, when the most holy is anointed.
Apha kungexesha le millennium, iminyakelo kayophumlo, xa ingcwele kangcwele ithanjisiwe.
For behold, I will create new heavens and new earth.
Ngokubani yabona ndidala amazulu amatsha nehlabathi elitsha.
And the former shall not be remembered nor come into mind.
Angakhunjulwa awokuqala angenyuki athi qatha enhliziyweni.
But be glad and rejoice even in that which I create.
Hayi ibani nemihlali nigcobe nanini ilonto ndidalayo.
For behold, I create Jerusalem. I create Jerusalem.
Ngokuba yabonani ndidala iYerusalem. Ndidala iYerusalem.
That's the new Jerusalem.
Yerusalem entsha leyo.
A joy and her people a joy.
Ukuba igcobe nabantu bayo kuba babe nemihlali.
What is the anointing?
Yintoni intambiso?
The joy of the Lord.
Luvuyo lwenkosi.
Create Jerusalem a joy and her people a joy.
Ndidala iYerusalem ukuba igcobe nabantu bayo kuba babe nemihlali.
And I will rejoice in Jerusalem.
Ndiyakugcoba ngeYerusalem.
The king in the throne, on the royal majesty of the throne, the eternal throne, and the eternal people with an eternal joy in an eternal city. Oh, my. And I will rejoice in Jerusalem and joy in my people.
Ukumkani esetroneni, ekubungangamsha bokumkani betrone, itrone nginaphakade, nabantu bangunaphakade, novuyo lunginaphakade, kwisixekwe singunaphakade, oh, bethu. Ndiyakugcoba ngeYerusalem. Ndibe nemihlali ngabantu bam.
And the voice of weeping shall be no more heard in her, nor the voice of crying.
Lingabi savakala khona ilizwi lokulila nelizwi lokukhala.
There shall be no more since infinite days.
Akusayi kuba savela khona usana olunentsuku.
Nor an old man that has not fulfilled his days.
Nexhego elingayizalisanga imihla yalo.
For the child shall die 100 years old, but a sinner being 100 years old shall be accursed.
Kuba umfana uyakufa ongowe minyaka elikhulu ezelwe atabhiswe umone ongowe minyaka elikhulu ezelwe.
And they shall build houses and inhabit them.
Bayakwakha izindlu bazihlale.
They shall plant vineyards and they shall eat the fruit of them.
Batyale izidiliya badle izithamo zazo.
They shall not build and another inhabit.
Abayikwakha kuhlale bambi.
That is, you die and your son take your place.
Oko kukuthi uyafa unyana wakho athathe indawo yakho.
Build another inhabit.
Bakhe kuze kuhlale omnye.
They shall not plant and another eat thereof.
Abayikutyala kudle bambi.
For as the days of a tree shall the days of my people.
Kuba iyakuba njengemihla yomthi imihla yabantu bam.
And my elect, long shall they enjoy the works of their hands.
Badle into esetshenziswe izandla zabo abanyulwa bam.
They shall not labor in vain that bring forth for trouble.
Abayikuzixhamla ngokulambathayo bazalele ukhwanqiso.
For they are the seed of the blessed of the Lord and their offsprings with them.
Ngoba bayimbewu ayisikelele uYehova nabaphuma ezibilinini zabo banabo.
And it shall come to pass before they call, I will answer.
Kuyakuthi bengekabizi ndisabele.
That glorious anointing in behind the cherubim.
Lo ntambiso isikelekileyo ingaphakathi ngaphaya kwekherubhi.
I'll answer. And while they are speaking, I will hear.
Ndiyakusabela, besathetha, ndibe sendivile.
The wolf and the lamb shall feed together.
Uyakudla ndawonye ingcuka nemvana.
The lion shall eat straw like the bullock.
Ingonyama idle umqoqo njengenkomo.
The dust shall be the serpent's meat.
Inyoka sibe luthuli songa sayo.
And they shall not hurt nor destroy all my holy mountains, saith the Lord.
Aziyikwenza bubi zonakalise kuyo yonke indaba yami engcwele, utsho uYehova.
Can you miss it? No.
Ungaphoswa ilonto? Hayi.
Jerk right back here again, Isaiah speaking again, at the 11th chapter, the first verse, to the 9th.
Khuzula nje ubuyele apha emva, uYesaya ethetha kwakhona kwisahluko seshumi elinanye, umqolo wokuqala ukuya kwethoba.
Listen what he says here again, when he catches a vision, after he sees the women, the way they'll be acting in the last days.
Phulaphula oko akuthetha okwakhona, akuba ibone umbono, akuba ibone abafazi indlela abayakuqhuba ngayo ngemihla yokugqibela.
Now, Isaiah 11 to 1.
Ni kulungile, uIsaya ishumi elinanye ukuya kweyokuqala.
And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse.
Kophuma igatya esiphunzini sikaYese.
A branch that shall grow out of his roots.
Kuqhame ihlumelo ezinganjini zakhe.
Who was that?
Yayingubani lowo?
Christ.
Ukristu.
Out of his root.
Ezinganjini zakhe.
And the Spirit of the Lord shall rest upon him. The Spirit of wisdom, of understanding.
umoya ka Yehova umoya obulumko noengqondo umoya wecebo
the spirit of counsel might the spirit of knowledge and the fear of the Lord
nobukoka umoya okwazi no wokoyika uYehova ahlale phezukwalo
and shall make him of quick understanding and the fear of the Lord
ivumba elithoza misayo kuye ikukoyika uYehova
and he shall not judge after the sight of his eyes neither after the hearing of his ears
anga gwebi ngokubona kwamehlo akhe anga angohlwayi ngokuva kwendlebe zakhe
but with righteousness shall he judge the poor and reprove their iniquity for the meek of the earth
uyakulugweba ityala lezisweli ngobulungisa abalungiselele abalulamiyeyo behlabathi ngokuthetye
and he shall smite the earth with the rod of his mouth and with the breath of his lips shall he slay the wicked
albethe ihlabathi ngentonga yomlomo wakhe ambulale ongendawo ngomoya emilebe yomlomo wakhe
the righteous shall be girded of the loins and the faithful the gird of the reins
yoba bubulungisa iqamesi lesinqe sakhe ibe intembeko iqamesi lamanqe akhe
and the wolf also shall dwell with the lamb and the leopard shall lie down with the kid
inuka iyakuhlala nemvana ingwe ibuthe netakane lebhokwe
that's a goat
ibhokwe le
and the calf and the young lion and the fatling and the lion and the fatling together and a little child shall lead them
ubuthe ndawonye ithole lenkomo nengonyama entsha nenkomo etyetyisiweyo okanye ithole okanye ingonyama nenkomo etyetyisiweyo ndawonye nomntwana aziqhube ezo zinto
the cow and the bear shall feed their young ones and shall lie down together
ithokazi lenkomo nemazi yebhere ziyakudla utyani amankonyana azo ndawonye
and the lion shall eat straw like an ox
ingonyama idle umququ njengenkomo
and the suckling child shall play upon the hole of the ass
adlale umntwana owanyayo emngxunyeni wephimpi
and the weaned child shall put his hand in the crock that's then
olunyulweyo ase isandla sakhe olukhozweni leliso lwerhamba
they shall not hurt or destroy in all my holy mountains
ezo zinto asayikwenza bubi asayikonakalisa ezintabeni zam zonke ezingcwele
all the earth shall be full of the knowledge as the water covers the sea
Ngokuba ilizwe liyakuzala kukwazi njengamanzi egubungele ulwandle. Apo kukula Yerusalem inja leya inja yona.
Branch here is referred to as the branch of David. He's both branch and offspring.
Ihlumelo apha libhekiselela kweli hlumelo lika David ukukokubini ingcambu nenzala.
Now After this the bride appears.
Ngoku emva koku umthakazi uyavela.
After the 70 weeks the bride appears in Revelation the 19th chapter the 1st and the 16th verse.
Emva kweveke esimashuma sixenxe umthakazi uyavela kwisithile sohlobo sishuma nedoba umqolo oqala kuya kweshuma nesithandathu.
She arrives with her bridegroom the mighty king.
Ufika nomyeni wakhe ukumkani onamandla.
Oh my, I don't know where we're going to get it all in.
Oh bethu andazi sizakufika nina kuyo yonke na okanye hayi.
Just got it so right. Let's just read part of this anyhow.
Sandu la kuyifumana ngoko kulungile masifunde nje inxenye yoku nanjani na.
Here's where the bride comes after this.
Nako apho umthakazi ayakufika khona emva koku.
See after the millennium sets in then Christ comes back with the bride.
Yabona emva koku bayimillennium ingenile ngoko Christ uyabuya nomthakazi.
Right 1 to 16 and the 19th chapter.
Kulungile eyokuqala kuya kweshumene standardu kwisahluko seshumene letoba
And after these things
emva koko
after this tribulation after the woes after the seals after the plagues after the casting out of Satan after the setting up of the millennium watch
emva kwalembandezelo emva koyeha emva kwamatywina emva kwezibetho emva kokukhahlelwa phansi kuka Satan emva kokungena kwemillennium khangela
after these things I heard a voice of much people in heaven saying hallelujah Salvation and glory honor power unto the Lord our God.
Emva koko ndeva sanga sandi sesihlwele esikhulu emazulwini. Sisithi haleluya usindiso nozuko nembeko namandla ngawenkosi uThixo wethu.
For true and righteous are thy judgments.
Ngokuba inyaniso inyanisekile imigwebo yakho.
For he has judged the great whore which did corrupt the earth with her fornication, and has avenged the blood of his servants at her hand.
Kokuba yenyu kazi elikhulu elo laliwonakalisa umhlaba ngobu yenyu balo iligwebile igazi labakhonzi bayo yaliphindezela esandleni salo.
And again they said, Hallelujah.
Bathi okwesibini, Hallelujah.
And her smoke rose up forever and ever.
Umsi walo unyuka usemaphakadeni nasemaphakadeni.
That's the old prostitute church.
Libandla elidala lenyu kazi elo.
Her smoke rose up.
Umsi walo wenyuka.
And the 420 elders. And the four beasts fell down and worshiped God that sat upon the throne saying, Amen! Hallelujah!
Awa matota makulu ngamashuma binana mani nezdespile ozoneza kubuta kuya utiko selupezu katrone zisiti. Amen! Hallelujah!
And the voice came out of the throne saying, Praise our God!
Wapuma izu etrone nlisiti mtumiseni utiko etu.
Praise our God, all ye his servants, and ye that fear him both small and great.
Mtumiseni uThixo wethu nonke nina bakhonzi bakhe abancinane kwanabakhulu.
And I heard as it was the voice of a great multitude.
Ngeva sangasi sandi sesithwele esikhulu.
Listen, here you are, church. I just went up the third chapter. Here she comes. See?
Pulapulani, nini abo bandla. Emva kokuba linyukile, emva kwesahluko sesithathu, nali lisiza. Yabona?
And I, six verse.
Kengoku umqolo wesithandathu.
And I heard as it were the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of a mighty thundering, saying, Hallelujah, for the Lord God omnipotent reigneth.
Ndeva sangasandi sesihlwele esikhulu, sangasandi samanzi amaninzi, sangasandi senduduma ezinkulu sisithi Hallelujah, ngokuba inkosi uThixo uSomandla ingukumkani.
Hallelujah! Watch, the marriage of the Lamb comes now, here she comes.
Hallelujah! Kangela umtshato wemvana uyangena ngoku nguye lo.
Let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come and his wife has made herself ready.
Masivuye sigcobe sizukise ngokuba ufikile umsitho wemvana umfazi wayo uzilungisile.
Here she comes, both bride and bridegroom.
Nguye lo esiza bobabini umtshakazi nomyeni.
And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white.
Wani kokuba athi wambu ngelinen ecikizekileyo emhlophe ecocekileyo.
For the fine linen is righteousness of saints.
Uba ilinen ecikizekileyo yeyobulungisa yabangcwele.
And he said unto me, Right, blessed are they which are called unto the wedding supper of the Lamb.
Sithi kumbhala uthi banoyolobo wenyelwe esidlweni somsitho wemvana.
And he said unto me, These are true sayings of God.
Sithi kum lawo ngamazwi ayinyaniso kaThixo.
And I fell down at the feet to worship him. And he said unto me, See thou doest it not.
Ndawa ezinyaweni zaso ukuba ndiqubude kuso. Sithi kum lumka ungenjenzalo.
I am of thy fellow servant, thy brethren, and have the testimony of Jesus.
Ngingumkhonzi mnye nawe nabazalwana bakho abanobungqina bukaYesu.
Worship God for the testimony of Christ of Jesus is the spirit of prophecy.
Ubuta kuThixo kuba ubungqina bukaKristu bukaYesu bungumoya wesiprofeto.
And I saw heaven open and a white horse.
Ndalibona izulu livulekile na ihashe elimhlophe.
Oh my.
Oh bethu.
And he that sat thereon was called faithful and true, and righteousness does he judge and make war.
Lo uhleli phezu kwalo kusithiwa nguthembekile ngunyaniso enze imfazwe ngobulungisa.
And his eyes was as flames of fire, and his head was many crowns.
Amehlo akhe ke aye enjengelangatye lomlilo entloko izithaba ezininzi.
He was crowned what? King of kings.
Wayethweswe ukuze abe intoni ngukumkani wokumkani.
And he had a name written that no man know but himself.
Ene gama libhaliwe elingaziwa namnye ungenguye.
And he was clothed with white vesture dipped in blood, and his name is called the Word of God.
Yena wayethwe wambu ngengubo ethwe nkqu egazini igama lakhe kuthiwa ngulizwi likaThixo.
In the beginning was the Word. And the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us.
Ekuqalekeni wayekho ulizwi, ulizwi wayenguThixo, ulizwi waba inyama wahlala phakathi kwethu.
Who was it? Jesus.
Yayingubani lowo? NguYesu.
And his name is called the Word of God.
igama lakhe kutwangula izwi likaThixo.
And the armies which were in heaven followed him upon white horses clothed in fine linen, white and clean.
Yaye imikhosi semazulwini imlandela ikumahashe amhlophe bambethe ilinene ecikizekileyo eqaqambileyo emhlophe.
Glory, here he comes.
Usuku nguye lowo.
And out of his mouth is going a sharp sword, that it should smite the nations, and shall rule them with a rod of iron.
Emlonyeni wakhe kuphuma iqele elibukhali ukuze azithi qwaka ngalo inhlanga kuzalusa ngentonga yensimbi.
And he treadeth the winepress of the fierceness of the wrath of Almighty God.
Yena unyathela isicovulelo sewayini yomsindo nengqumbo kaThixo uSomandla.
And he had on his vesture and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords.
Engutyeni yakhe nasethangeni lakhe wayenegama libhaliwe kwathiwa uKumkani kaKumkani uNkosi kaNkosi. Yintoni leyo?
His people just crowning King of Kings and Lord of Lords, coming back to his holy temple, anointed with the presence of God to live and to reign through the millennium with his church. Amen.
Abantu bakhe babesandula kumphesa njengokumkani kaKumkani nenkosi yamakhosi ebuyela etempleni yakhe engcwele ethandiswe ngobukho bukaThixo ukuze yaphile elawule kuyo yonke imileli yam kunye nebandla lakhe. Amen.
The appearing with the mighty king to take her place at his side, the new royal anointed temple.
Ukubela nokumkani uSomandla lisiya kuthatha indawo yalo ecaleni kwakhe itemple entsha yobukumkani ethandisiweyo.
Now the sixfold purpose of Revelation 6, 1 to Revelation 19:21 is fulfilled.
Ngoku injongo entlantlu ntandathu yesithilelo isithandathu eyokuqala ukuya kwisithilelo eshumini lethoba amashumi nananye izalisekile.
Listen, I'm closing.
Pula, ngoku xa sivala.
The seven seals, seven trumpets, seven vials, three wolves, woman in the sun, casting out of the devil, or the red dragon, comes between these times during the great tribulation period.
Amatywini asixhenxe, amaxilongo asixhenxe, ingqayezi isixhenxe, oye abathathu umfazi elangeni, ukhahlelwa komtyholi okanye inamba ebomvu, kungena phakathi kwala maxesha ngethuba lembandezelo enkulu.
Don't forget it.
Ungayilibali loo nto.
All these things take place during this time, but here is the sixfold purpose of his coming.
Zonke izinto zenze ngeli xesha kodwa apha injongo entlantlu ntandathu yokuza kwakhe. Niyakholwa koko?
What a glorious time lays in store for those who love the Lord.
Lixesha elinoyolo njani elibekelwe abo bayithandayo inkosi.
I tell you, friends, we can't afford to miss that.
Ndiyakuxelela sihlobo, asinakumelana nokuphoswa yiloo nto.
Don't miss that for whatever you do. Be sure.
Musa uyiphosa ngenxa yona ntoni na oyenzayo. Qiniseka.
Now next Sunday, if the Lord is willing, I want to present, if he will help me, to show just exactly for each one of those 7 days where they took place.
Ngoku kwicawa ezayo, ukuba inkosi ithandile ndifuna ukuzisa ukuba iya kundinceda ukubonisa njengokuchanekileyo ukuba ngalunye kwezo ntsuku zisixhenxe luphi na ukuba lwenzeka nini na.
Bringing the same thing that I did today.
Sizise kwa le nto inye ndiyenze namhlanje.
And place those 7 times. 7 weeks, 70 if we, right in the place of that Jewish sanctuary and show just exactly where we're living here at the end. The Lord willing.
Sizise sibeke loo maxesha asixhenxe, iveke sixhenxe kanye ngendawo engcwele yokuhlangana yala mayuda. Ndibonise ngokuchanekileyo kanye ukuba siphilaphina apha ekugqibeleni inkosi ithandile.
Do you love him?
Niyamthanda.
Could you afford to miss heaven?
Ungamelana nokuphoswa lizulu.
We're at the end time.
Sikwixesha lesiphelo.
What's he coming to do?
Uzela kwenza ntoni yena?
First thing will take place.
Into yokuqala yakwenzeka.
Before Jesus ever comes to the earth, what will be the first thing?
Phambi kokuba uYesu abe uyeza emhlabeni, iya kuba yintoni into yokuqala?
The church will be what? Raptured.
Libandla liyakube lisenzwa ntoni? Qhilwa.
Will Jesus come to the earth and walk around the grave and shake hands with Papa and Mama, talk to us all here and go up? No.
Ingaba uYesu uyawuza emhlabeni ajikeleze engcwabeni abambe izandla utata nomama athethe nathi sonke apha aze enyuke? Hayi.
How will it be?
Kuya kwenzeka njani oko?
We say this to you by the word of the Lord.
that we which alive and remain.
Sithetha okukuni ngelizwi lenkosi ukuthi thina abaphileyo baya kuba besekho. AmaThessalonika isibini sahluko sesihlanu.
We which alive and remain to the coming of the Lord shall not hinder or prevent those that are asleep.
Thina abaphileyo baya kuba besekho ekubuyeni kwenkosi asayikubaphangela abaleleyo.
For the trumpet of God shall sound, the dead in Christ shall rise first.
Kuba ixilongo likaThixo liyakukhala, abafele kuKristu baya kuvuka kuqala.
And we which alive and remain shall be caught up together with them to meet the Lord in the air.
Sandule thina abaphileyo baya kuba besekho ukuqilwa ndawonye nabo siye kuyikhawulela inkosi esibhakabhakeni.
We'll be caught away in a moment of the twinkling of an eye.
Siyakuqilwa kumntwenathi ngomzuzwana ngokukhwanyaza kweso.
During that time that is the church age.
Ngelo xesha loo nto iphelisa isigaba sebandla.
Then down here on the earth, God starts dealing with the Jews.
Ngoko apha ezantsi emhlabeni uThixo uqala ngokusebenza ngamaJuda.
There'll be two prophets.
Baya kuba babini abaprofeti.
The 11th chapter we'll pick that up.
Kwisahluko seshumi elinanye siza kuyithabatha loo nto.
Two anointed prophets like Elijah and Moses who I think it is.
Abaprofeti ababini abathanjisiweyo banjengoElia noMoses endicinga kuba ngabo.
And they'll bring great curses after they have seen that they have consolidated and Rome has broken its covenant that prince.
Yaye bayakuzisa iziqalekiso ezikhulu emva kokuba bebonile kuba bamanyene ibe iRoma iwaphule umnqophiso wayo lakumkani.
In the middle of this 7th week it'll break its covenant with Rome, or Rome will break it with Israel.
Embindini weveki yamashumi asixhenxe uya kwaphula umnqophiso wakhe neRoma okanye iRoma iya kwaphula umnqophiso noIsrayeli.
And that'll cause the abomination again to scatter.
Loo nto ibange isikizi baqale ukusasazeka.
And there will be the great flood when the Gentile remnant, the sleeping virgin.
Yaye kuya kubakho isikhukhula esikhulu xa amasela entlanga intombi ezileleyo.
The dragon Rome spurted water out of his mouth to make war with the remnant of a woman's seed that keep the commandments of God.
Ihamwa iRoma lihlanze amanzi ngomlomo walo lisiya kwenza imfazwe namasala embewu yomfazi ayigcinayo imithetho kaThixo.
Rome will do that.
YiRoma yakwenza loo nto.
A confederation of church will consolidate them together and bring the Jews into this confederation.
Umanyano lwebandla luyakuqina lumanyane endawonye.
And bring them back to their own temple worship again in the thus saith the Lord out of the Bible, and they will have their own church.
Lingenisa amaJuda kunqulo lolwawo lwetempile kwakhona uyitho inkosi ophuma eBhayibhileni yayakuba nenkonzo yeyawo.
They are what now?
Ayintoni ngoku?
I just caught it just now, fresh.
Sandula kuyifumana khona ngoku isenta.
They are now a nation recognized, is that right?
Wona ngoku asizwe esamkelekileyo, ingaba njalo?
But they have not their temple worship yet.
Kodwa akakabinalo unqulo lwawo lwetempile.
And when they establish the temple worship, the church will be gone.
Xa athe amisela unqulo lwetempile ibandla liyakubela imkile.
God will be dealing with the Jews as a nation.
UThixo uyakube esebenza ngamaJuda njengesizwe.
And then, when they are brought into this confederation, Rome will break it in the middle of the 70th year.
Ngengoko ayakuba engeniswe kolu manyano, iRoma iyakwaphula embindini weveki yamashumi asixhenxe.
3.5 years he'll break that covenant with them and cause the abomination that maketh desolation to spread to the consummation.
Iminyaka emithathu nesiqingatha iyakwaphula umnqophiso nawo ibange isikizi elenza isiphanziso linabele esiphelweni.
Then he'll take both Protestant and Jew and persecute them.
Ngoko iyakubathatha bobabini umprotestanti neJuda ibathuthise.
And that time these two prophets will stand up and curse the earth that she'll not reign in the days of their prophecy.
Ngelo xesha abaprofeti babini bayakuma bawuqalekise umhlaba kuze ingani ngemihla yokuprofetha kwabo. Bayakubiza nomlilo uphuma ezulwini nayo yonke enye into. Linda nje sinokuninzi okulapha ukubekelwe thina apha uba sikufunde.
Oh, what a great God he is. What a merciful Father.
Oh, unguThixo omkhulu kangakanani yena. Kubawo nenceba kanjani.
Friends, let me say this is your pastor. You don't realize the privileges that you're living under. You don't realize.
Zihlobo, manithethe oku nje ngomlungiseleli wenu. Aniqapheli ukuba niphila phansi kanjani wona amaqhamu. Aniqapheli loo nto.
There's many great men, there's many saints. There's thousands of holy men that died in years gone by, spiritual men, who would have loved to have seen the Savior. Amen.
Aninzi amadoda abalulekileyo zininzi ingcwele. Kukho amawaka amadoda angcwele awafaka iminyaka eyadlulayo. Amadoda awezaliswe ngomoya awayethanda ukuba abe awubona lo mhlane iphila kuwo.
Let you not take advantage of it.
Masithi mna nawe sixhamle elo xhamloko.
What else have we got to look to?
Yintoni enye esimele ukukhangela kuyo?
What can we do after this?
Singenza ntoni emva koku?
Where are we going?
Siyaphi?
What's going to happen?
Yintoni yakwenzeka?
We gotta go somewhere. You can't stay here all the time.
Simele ukuya kwindawo ethile. Awunakuhlala apha lonke ixesha.
You can mow your grass. Next week it needs mowing again. Yeah, twice before that time.
Ungayicheba ingca yakho. Kwivekelandela ifuna kuthetywa kwakhona ewe kabini ngaphambi kwelo xesha.
You can raise your children. You feed them their dinner. At supper time they're hungry again.
Ungabakhulisa abantwana bakho ubadlise izidlo zasemini sabo ngexa lesihlosa ngokuhlwa sebelambile kwakhona.
Feed them at supper. They're hungry again the next morning.
Ubadlise ngesihlosa ngokuhlwa sebelambile kwakhona ngentsasa elandelayo.
You buy them a pair of shoes. If they're like mine, about 2 or 3 months, you buy them another pair.
Ubathengele ipere yezihlangu. Uba banjengabam. Malunga nenyanga ezimbini okanye ezintathu sobathengela enye iperi.
You buy clothes this month, a month or two you buy new clothes.
Ubathengela impahla kule nyanga, kwinyanga okanye ezimbini, ubathengela impahla ezintsha.
See, there's nothing continuing. There's nothing stable. There's nothing that can stand.
Yabona, akukho nto ihlala iqhubeka njalo. Akukho nto izinzileyo, akukho nto inokuma.
Covet not this world's vain riches that so rapidly decay.
Unganqweneli ubutyebi obungendawo belihlabathi obubola ngokukhawuleza kangako.
Build your hopes on things eternal. They will never pass away.
Yakhela amathemba akho kwizinto zaphakade azisayikudlula.
Time is filled with Swiss translation. Not on earth a moon can stand.
Ixesha lizele kuguquka kokukhawulezayo. Akukho lutho emhlabeni olungena kushukunyiswa oluya kuma.
Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand.
Yakhela amathemba akho kwizinto zaphakade, bambelela kwisandla sikaThixo esingaguqukiyo.
Hold to God's unchanging hand.
Singaguqukiyo. Bambelela kwisandla sikaThixo esingaguqukiyo. Yakhela amathemba akho kwizinto zaphakade. Bambelela kwisandla sikaThixo esingaguqukiyo.
Listen.
Pula pula. Uhambo lwethu luqhityiwe. Ukuba besinyanisile uThixo. Lihle liyakanye ikhaya lethu ekuqhaqhawulini. Esas tlaqo sandiswe umphe ngokuya kulimbo bambela kusandla sikaThixo kukukiyo bambela kusandla sikaThixo kukukiyo yake amathemba akho kuzinto zaphaka. Zathoba inhloko zethu.
If you've never touched his hand, won't you just come to it now?
Ukuba uzange usibambe isandla sakhe awunakuza wenze njalo khona ngoku. isandla sikaThixo esingaguqukiyo yakhela amathemba akho kwizinto zaphakade ambelela isandla sikaThixo esingaguqukiyo. Ntombazanana usisithandwana nje esihle ngoku. Inwele zakhe zincinane zintle, izidlelana zakho sibomvu. Kodwa uyazi kuza kuba ngomso nje apho ziya kunyamalala ziphele. Sasinjani kuba kwiveke zayo impethu aziyi kube zisidla emhlabeni ezo zidlele ezincinane, izidlele ezibomvu? Mntakwethu osemtsha umelele, umkhulu nezihlune zomeleleyo, unamaphupha abalulekileyo. Kodwa emva komzuzwana ngomso nje ezo zintle ezijekileyo inwele ziya kuqhitheka, zize ushiyeke nazo zijike zibe ngwevu. Lawo makhulu athe ngqo amagxaya kugoba ehle, ziye ekwadleni impethu ezingalweni nasezinyaweni. Ziya kuthwala zimke nawe zimngenise luthulini. Themba akho kwizinto zaphakade bazisayi kudlula bambelela kwisandla sikaThixo esingaguqukiyo bambelela kwisandla sikaThixo esingaguqukiyo. Oluhambo luphelile uyakuphela ngenye imini ukuba unyanisekile uThixo lihle liyakhanya ikhaya lakho ekuqhaqhawuleni imphefumlo yakho eliweyo yakulibona. Utheni ungabumbelele kwisandla sikaThixo esingaguqukiyo nje bambelela kwisandla sikaThixo esingaguqukiyo yakhela amathemba akho kwizinto zaphakade bambelela kwisandla sikaThixo esingaguqukiyo. Nizi ndawo endakhe ndazibona mhlawumbi kusondele kumashumi amathathu ananye eminyaka ndingapha kweJessica. Ndakhe ndabona imibono elusizi, ndakhe ndabona izinto ezimangalisayo. Ona mbi ndakhe ndawubona ebomini bam, nakuba ndakhe ndababona abantwana besifa endlala esitratweni, ndakhe ndababona umama bengqiba ukuze bafumane iqhekeza elinye lesonka. Owona mbono olusizi ndakhe ndawubona kukubona indoda, umntu omele ukuba abe ngunyana kaThixo esifa ngaphandle kokumazi uThixo. Ndikhumbula umfazi owayemi emnyango ngobunye ubusuku lo wale nkonzo endihleka wathi anakuvumela nemazi yam yenkomo ibe nolo hlobo lonqulo unalo. ingabethanga iyure ndabizelwa esibhedlele.
Beautiful woman, about 22 years old. She's a tree. Get that tree to her.
Umfazi omhle umalunga namashumi abini anesibini eminyaka budala wayekhala ndibizeleni namshumayeli ezapha. Wayengumkatolika ngokholo. Ndathi ndakunyuka inesi endala yathi ushiywe lixesha kakhulu umzana uBranham usweleke malunga nemizuzu emihlanu edlulileyo. Ndathi ndingakhange ndimbone. Yathi ebekhala ngawe kumazwi akhe okugqibela ndibizeleni la mshumayeli umzana uBranham. Umyeni wakhe wayelapho ekhwaza menzele umthandazo, menzele umthandazo. Ndathi seliphele kakhulu ixesha ngoku. Ndatsala isigqubuthelo ndasihlisa. Wayenamehlo amakhulu amdaka, umfazi omhle, kukho amachokoza amancinane kubo bonke ubuso bakhe, inwele zibomvu gwangqa, enomtsalane kakhulu. Waqeka nje lo kakubi ngokuthi amachokoza aphume ebusweni bakhe abe njengamaqhakuva. Amehlo akhe ayethe phuhlu ukuphuma kwimingxuma yawo kanjeya. Yayikakade zibili nezintso zakhe zazisebenzile, nto leyo wonke umntu uyayenza loo nto ekufeni kwakhe uninzi. Yayinguye lowo elele ekuloo meko. Umlomo wakhe uvulekile, imisebe yakhe ilapha iwavale yaphela esithubeni kuloo ndawo imdaka amehlo akhe. Andinakuze ndiyilibale loo nto. Ela culo lathi qatha engqondweni yam. Nganqweneli ubutyebi beli lizwe obulambathayo, ubuhle buyokoyoko. Ndakhe ndema ecaleni kwendoda kanye apha ngaphesheya eFort Fulton isifa. Bandibizela ecaleni kwebhedi yayo. Yaye ndakhe ndathandaza nayo apha esikuqweni ngobunye busuku. Yagaxa iingalo zayo ngapha komfazi othile, ndathi susa iingalo zakho ekubambeni elunenekazi. Yathi ndimkhokelela kuThixo. Ndathi hayi, ngengalo yakho imgonile, andikholwa kwinto lolo hlobo. Ndayicaphukisa njalo yangqinisha yaphuma emnyango. Ndaya kuyo emva kwethutyana ngethuba yayisifa. Yakhangela kum ebusweni yathi, ungandithandazeli mzalwana uBhili, ndilahlekile, kuphelile ngam. Yathi konke endakhe ndakuzama sekumkile. Ndakhe ndema kanye apha kule kona umganyana ukusuka apha ngenye imini, indoda eyandibizela ecaleni komandlalo wayo ngethuba yayisifa. Yathi bendihleli ndifuna ukuthilethile nokunjalo. Yathi kodwa ndizange ndiyikhonze inkosi ngamaxesha amaninzi ndiye ndabambezela ekuyeni esiguqweni. Yathi, mzana uBranham, thandaza ukuba uThixo enze ukuba intombazana encinane yam imele izinto endazenzayo, mhlawumbi yona ingayenzela into inkosi. Ndathi loo nto ayinakwenzeka mzalwana, izinto engewa uzenzile sezilahlekile. Ndema ecaleni kwendoda ndiyibona isilwa nedemoni isithuba samashumi abini anesine eyure, isithi idemoni zazime ecaleni kwebhedi yayo sinemixokelwana ijikele ezintanyeni zazo. Yathi, musa ukuvuma zindithathe, ikhala ibanjwe ihlale ebhedini. Ithi, nantso imile, aniyiboni? Iyandileqa. Yayimbekele bucala uThixo ixesha elide kakhulu. Yayinovimba abakhulu abazele butyane, bezele ingqolowa, amashe amahle omdyarho. Kunyaka ngaphambi koko yaqalekisa uThixo ebusweni kuye, yaqhwaba inkosikazi yayo ngenxa yokuza emnqubeni. Uyazi kwenzeka ntoni? Umbani wabetha isitora sayo, wabulala amahashe ayo, wachisa loo ngqolowa yayo.
The man died and sometimes it fell fighting devils off of
him. Yazi loo ndoda yafa ikuhlobo oluthile lokuwa isilwane demoni isusa kuyo.
An old friend of mine, Lois, sending another company in the room.
Umhlobo omdala wam uzuko emiphaya ngaphesheya wafikela esiphelweni sendlela.
So are you going there?
Ndathi ingaba uyahamba tata?
This is it,
wathi kuko oku Billy.
I said, how is it? He said, all well.
Ndathi kunjani? Wathi kuhle.
The famous children up along the side of the bed.
Wathi zisa abantwana bam apha ecaleni kwebhedi. Wabeka ezo zandla zakhe ezidala zishwabeneyo phezu kwakhe ngamnye kubantwana bakhe wabasikelela. Waxela unyana bakhe bobabini wathi zinyuseni izandla zam ziphakamiseni njengoba wenzayo uYoshua noCaleb. Ndamangaliswa ukuba wayeza kuthini na. Wathi usuku lolonwabo kususela uYesu wazisusayo izono zam. Wandifundisa ukulinda ndithandaze ndiphile ngovuyo yonke imihla. Zikhona ezinye izinto zezo zinto ezisiya kuthi sifike kuzo sihlobo. Akho mntu unganqweneli ukudla ukudla okulungileyo aqhube inqwelo mafutha entle sifumane yona ingcono sinokuyifumana. Andimgxeki lo mntu ilungile loo nto uThixo ufuna sibe nazo ezo zinto. Kodwa unganqweneli ubutyebi beli lizwe obulambathayo obubona ngokukhawuleza kangako yakhela amathemba akho kwizinto zaphakade awesayikudlula. Masiphakamise izandla zethu ngoku siliculayo. Ambelela isandla sikaThixo. Ambelela isandla sikaThixo singakukuki. Yakhela amathemba akho kwizinto zaphakade.
While we stand, let's just turn around and shake hands with somebody
else.
We're going to continue on the service just a moment. But I want you to turn around while we sing another verse of that song.
Kodwa ndifuna ukuba uguquke ngelithuba sicula enye ivesi yelo culo.
Oh,
bambelela kwisandla sikaThixo esingakukukiyo. Yenza njalo bawo, yenza njalo tata, uThixo, yenza njalo wena uselula, yenza njalo mzalwana, yenza njalo mzalwana. Ingaba niyavuya ngenxa yakhe? Kanithi amen.
All the loving say praise the Lord.
Praise the Lord.
Bonke abamthandayo mabathi mayibongwe inkosi.
All that believe that you're going to that city four square, raise your hand.
Nonke ninanikholwayo ukuba niyaya kweso sixeko simbombone ezilinganayo, phakamisani izandla zenu.
Oh, just a minute with your song.
Oh, umcu umzuzu nje neculo lenu.
Ah!
Si, kise kweso sikhekho sihle.
How is that going now? Lord has prepared. Lenzo njani go
inkosi lungisela abanga bayo. Apo abakulu abazo songi kawa. Baya kuka uzuba benu ntone mtope. Tanya mlaiso ungulekai.
In that you go for me.
Niyalithanda ngolo hlobo.
Ndisekweso
sihenko.
Lesihle.
Inkosi ilungiselela
wayiza.
Oyo.
Apha
bonke abakhulu abazomfonisa. Bayakhula uziko. Umthane mhlophe. Ongamanye amaxesha ndikhumbula ikhaya. Ndivuyo endiyakubona apho. Andibona umfundisi wam ngeso sihenko sinesikolile. Nyamthanda. Arakarikama ligalisongena. Ngoku ningalibali ingeni sasecawa ezayo ngecala lethoba sizeke sizame ukuba inkosi ithandile siphume kwangethuba sibe nokuthandazela abagulayo ngeni sasecawa ezayo ngecala lethoba Amen ngikwazi ukuthiya tho ina kancina wena zakhe ukudano kungani ukudini samthe Pula nje kulomhlati. Ngameni lika Yesu ndiyathoba. Senekaka kusosongi inkeno. Ayizwingo siku nonga. Yase pula nje elukama lihe ngumthandazo. Naso nje kule kama lihe. Ngoku ndiyibuyisela inkonzo kumlungiselele mzalwana uNeville ukuba enze amazwi akhe okuvala nayiphina enye into asenokuyithetha.